Thank you, Brother.
Sure be really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as
I'm
here.
Zikomo. Zikomo inumbale Williams.
Good morning, friend.
Mawa wabwino abwenzi. Ndine. Ichi cha banja la Shikarian. Mbale Williams, ndi mlongo Williams, ndi ochuluka ayo kuno, akudziwa za chimenecho. Ine ndi naziona izo mmasomphenya, pafupi zaka ziwiri mpaka zitatu, iye asanayambe kudwala. Ndipo izo zinadzachitika. Ndipo chaka chatha, pamene ife tinali kuno, ine ndi kukhulupirira umo munali mu January ku msonkhano waukulu, inali nthawi pamene wansembe uja, dzina lake ndi ndani, ine ndayiwala dzina lake tsopano, anali kuno. Stanley, Bishop Stanley, kuchokera ku mpingo wa Katolika, inu mukumbukira pamene iye ana ndibweretsera ine Bible, inu mukudziwa, ndipo iye analankhula ndi ine, anali pangapo amalosera, mwana wanga wankazi iwe wachiritsidwa, ndipo iye ankadziwa kuti masomphenya anali atanena kuti iye sakhala bwino. Iye anali oti afa pakati pa 2 ndi 3 koloko m'mawa, mukukumbukira zimenezo, kotero 2 kapena 3 koloko. Ndipo ine sindikanakhoza kumuuza Demas. Ndipo komabe, ine ndinawawuza amayi ake omupeza, ukokomwe muchipinda pa tsidya kuno, ine ndinati, iye sakhala bwino, akaza Shekaria nanati, chabwino, aliyense akulosera, ine ndinati, ndithu ineyo ndikhoza kukhala kuti ndikulakwitsa ine mwini, koma ine ndinanena izo, iye sakhala bwino. Ine ndinawawuza ambiri ayiwo pafupi zaka zitatu zapitazo. Ine ndinamuona iye akuthamangira moyo wake, ndipo iye anapita mu bedi, ndipo iye anakweza manja ake ndi kumafuulira kwa ine munga choncho, ndipo ine sindinakonze nkomwe kumufikira iye, ndipo kenako ine ndinamuona iye akufa. Ndipo ine ndinayang'ana, ndipo apo panali china chake, apo panali wochi, ndipo iyo inati ndi china chake pakati pa 2 ndi 3 koloko. Ndipo kotero bishop anati, chabwino, ine ndingopenya ndikuona mumwe ziti zifikire pochitika. Kotero, izo zinafika pochitika. Ife ndithu tikupepesa, ine ndikumvelera kuti mpingo wataya munthu wopambana mwa mlongo Florence Shikarian. Koma, iye anali woyimba wopambana, iye anali mkazi wodzazidwa mzimu. Ine ndinali ndi amayi yake anali mmodzi wa olembirana nawo oyamba, omwe ine ndinali nawo kugombela kumadzulo, pamene amayi yake anachiritsidwa. Pamene madotolo, iye anali atakomoka, ndipo atafufuma yense. Ndipo kotero, dokotala yemwe anali uko ananduza ine anati, tsopano mukakhale chete kwenikweni pamene inu muzikapemphera. Musakapange phokoso lochuluka, mayiyu akufa. Ine ndinati, inde bwana. Ndipo iye anati, ndiye anangopitiliza kumanduza ine, ndipo mwakuti ine ndinalibe nkomwe mwayiwoti nditsegule kamwe yanga mokhala ngati. Chotero anali mbale Demos, ananduza ine kuti ndipitilire ndikupita mmwamba, ndikukamuona iye. Chotero, ine ndinapita mchipinda mwamba, ndipo Florence anali atagwada pansi, ndiye msungwana wang'ono wokongola. Ndi akaze na ambiri, ndipo ndinapita apo ndi kukamupempherera iye, ndipo ndinachinena icho. Ndipo iye anali atakomoka, ndipo ndinamuuza iye kuti adzukaponso. Ndipo iye anatero, zaka zingapo mtsogolo, iye anadzafa. Ndipo tsopano, Mulungu amayankha mapemphero athu. Ndipo ife tikudziwa zimenezo, ife timakhulupirira kuti ife tonse tinabwera kuno mwachifuniro cha Mulungu, ndipo ife tidzachokapo mwanjira yomweyo. Mmodzi ndi mmodzi, ife tidzawoloka aliyense khomo limenelo. Ndipo ndicho chifukwa ife tili pano mmawa uno, titasonkhana limodzi mu Christian Businessmen's Fellowship iyi, ndi kuti tidzayankhule za zinthu izi ndi kuzikonzekera izo, chifukwa ife tikudziwa kuti izo zidzabweladi motsimikiza. Tsopano, mlongo Florence ndi mayi wang'ono, usinkhu wa zaka 42, mbale Williams wanduza kumene ine, ndi wang'ono kwambiri. Koma asinatiwo, iye asinadziwe kuti iye anali ndi matendawa, bwanji, ine ndinaona masomphenya iye, ndipo ananduza ine zotsatira zake. Ndiye izo zikanadzakhala, Mulungu amadziwa zonse za izo, ndipo iye anamuona Yesu mchipinda iyeyo asanachokemo. Ife sitikufuna basi kuti timupempherere iye, chifukwa ife tachita zimenezo mochuluka kwambiri. Ife tikungofuna kuti timuthokoze Mulungu, chifukwa cha moyo umene unali pakati pathu, umene umatidzoza ife tonse, monga mlongo Shikarian. Ndipo ife tikufuna kuti timupempherere mbale Demos, mlongo Rose ndipo kumbukirani iwo akhala nako kumenyedwa kolimba mu moyo wawo zathazi ndi bambo ake ndi mlongo wake tsopano mwake zaka zathazi koma ndi eya kuchepera miyezi kumi ndi mlongo Edna nayenso otero ine ndikudziwa momwe ndingamvere naye chisoni mbale Demos ine ndinali nawo bambo mbale mkazi ndi mwana omwe anapita motalikirana masiku pang'ono otero ine ndikudziwa momwe iye akumverera mmawa uno iwe umadziwa kokha pamene iwe uyimapo mu nsapato zawo pamene iwe umadziwa momwe ungamvere nawo chisoni ndipo ine ndinachita izo mwine wanga mundikhulukire ine ndinagunda kanthu kakang'ono pano pena pake ndi dzanja langa chotero ine ndikupepesa ndinapokosera mochuluka kwambiri ndipo sindimatanthauza kutero chotero tiyeni ife tiime tsopano pamene ife ngati inu mungathe ngati zili tiyeni tiweramitse mitu yathu atate akumwamba ife tasonkhana pano mmawa uno kuti tidzakupembedzeni inu ndi kudzakupatsani inu mathokozo ndi matamando chifukwa chotitumizira Yesu muomboli wathu kuti ife tili nacho chiyembekezo ukatha moyo uno kuona kuti ndi zosatsimikizika kwambiri kuti ife tizikhala kuno nthawi zonse ndipo atate kuona zikhalidwe zomvetsa chisoni zomwe matupi awa angalowemo ife tilokondwa ife sitikusowa kuti tizikhala kuno nthawi zonse inu munapanga njira yothawira kudutsa mu chigwa cha imfa ndipo atate ife tili oyamikira kwa inu mmawa uno chifukwa cha moyo wa mmodzi yemwe anayima ndi ife mocheperapo chaka akuyimba matamando anu mlongo Florence Shikarian monga ife timamudziwira iye ndipo inu munatiwuziratu ife kale patali ngakhale zaka kuti izi zinali zoti zidzachitika kuti izo zisadzati zidzakhale zodzidzimutsa kwambiri kwa ife ndipo ife tikudziwa kuti zomwe inu mumanena ndi zoona ndiyeno mawu anu amati munthu wobadwa mwa mkazi ndi odzadza ndi masiku apang'ono ndi odzadza mavuto ife tikudziwa kuti izo nzoona nazonso ambuye ife tikudziwa ife tonse tiyenera kubwera kudutsa mu chigwa chimenecho kotero ife tikukuthokozani inu chifukwa cha moyo wake umene unali kuno pa dziko lapansi ndipo tikukhulupirira mwachikhulupiriro kuti tsopano mmawa uno iye wapita kuchoka mu nyumba ya tizilombo yomvetsa chisoni ino wakalowa mu thupi la ulemerero lomwe silingakhonze konse kudwala ndi lunha lake la kuimba ndi liwu lomwe iye anali nalo ndi mzimu wake wolemera kwambiri mu chisomo ndi Khristu kuti iye akanakhoza kubwerera mmawa uno iye sangachite izo mwa njira iliyonse iye angasowe kuti aduse mu zonse izi kachiwiri zimene tsopano izo zatha iye ali ndi amayi ake ndi adadi ake iwo amuyitana mwana wawo ku nyumba kotero ife tikukuthokozani inu ife nafenso tikufuna tipempherere chitonthozo kwa mbale wathu Shikarian mbale wathu okondedwa podziwa moyo imene iye wakhala ndi mazunzo omwe iye akudutsamo mu masiku otsiriza ano ndi momwe iye alili pomuona iye akukalamba ndi tsitsi lake likuthothokamo ndi mapewa ake akugwa ndipo komabe kumayesera kuti akhalebe pa ntchito ya mulungu mulungu mpatseni iye mphamvu lero ife tikupemphera mulungu kuti inu mupereke izo kwa onse awo omwe asiyidwa ndi kupita kwake ife tikupempherera wina aliyense ndipo mutilole ife ambuye pamene ife tikulingalira za izi tizikumbukira kuti ife nafenso tiyenera tidzapite tsiku lina pamene ife takhala limodzi pano mukukhalapo kwa ambuye yesu ife tikanafunsa kuti inu mubweretse izi mwatsopano kukumbukira kwathu ndipo mutilole ife tifufuze monga izo zimakhalira kapena titenge kufufuza kwa miyoyo yathu yomwe kuti ife tikhale pansi pa magazi ndi muchikhulupiriro perekani za ambuye tsopano pamene ine ndikuyesera pansi pa zochitika izi kuti ndibweretse uthenga waung'ono kwa anthu lero ine ndikupemphera kuti inu mundithandize ine ambuye ndilimbikitseni ine pakuti ine ndikuzisowa izo ambuye Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo ndipo mulole china chake chinenedwe chomwe chiti chingokulemekezani inu. Ndipo ngati pangakhale aliyense pansi pakumveka kwa liwu lathu mawu uno yemwe sanakonzeke kuti akumane nalo ola lomwe lili patsogolo pawo, mulole iyi ikhale nthawi yomwe ati adzipereke kwa iye yemwe anati, ine ndine njira, moyo, choonadi, ndiye Ambuye wathu Yesu Khristu. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen. Inu mukhoza kukhala. Mbale pano akufuna kuti adziwe ngati aliyense akukhonza kumva bwinobwino. Iye wayatsa zoyankhulirapo ziwiri. Kodi izo zili bwino? Kodi inu mukukhoza kumva? Kwezani mmwamba manja anu ngati inu mukukhoza. Kodi inu mukukhoza kumva? Kwezani manja anu. Chabwino. Ine ndikupepesa kuti ife tilibe malo okhalapo kwa aliyense mmawa uno. Ndipo ife tikudalira kuti ine sindikhala pano motalika kwambiri, zongokwanira basi kuti mwina mwake zitibweretse ife ku kuwerenga kwa mawu kuti Ambuye Mulungu alemekeze mawu ake omwe ali kuwerengedwa. Ndipo atipatse ife za chisomo chake kuti ife tikhoze kumutumikira iye ndi icho. Tsopano ine ndinawuzidwa ndi Bile Paul mmawa uno kuti zikhoza kukhala zotheka kuti ife tidzakayankhule la Mulungu lotsatira ku Grantway Assembly of God mu Tucson. Ngati alipo aliyense pano wochokera ku Tucson, ine mwina sindidzakhodza kudzakuonani inu sabata ino. Ine ndidzakakhala ndili ku Grantway Assembly of God la Mulungu likudzali. Kotero tsopano ife tangobwera kumene kuchokera uko kummawa. Ndipo ine ndakhala ngati ndadzitopetsa ndekha pang'ono pakudya mopitiriza ndi chifundo chopitirira cha anthu akumapiri uku. Ndipo ine ndinadwala. Kotero ine sindinamverere bwino sabata ino. Kotero inu muzindipempherera ine. Ndi inu mukuti chani? Mbale Carl Williams ali ndi kachitidwe kosangalatsa. Ndipo ine ndikuganiza ife tikuziswa izo pakali pano. Iye anati, apo samu wochuluka kwambiri. Ine sindikudziwa za izo mbale Carl, koma agologolo wochuluka kwambiri. Kotero inu mukafuna kuti mumupempherere wina wake mmawa uno bwanji, ine ndithu ndiyamikira ngati angakhale ali ena amapemphero anu kwa ine, chifukwa ine ndikuwasowa iwo. Tsopano ife tikufuna kuti tipite mofulumira mu mawu. Ndipo ine sindikufuna kuti ndikusungeni inu pano motalika kwambiri, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti pali kulumikiza kwa telefoni kudutsa mufukuli pa izi mawu uno, kukupita ulendo wonse kuchokera ku gombe la kumadzulo kupita ku gombe la kummawa, kuchokera kumpoto ndi kumwera. Magulu ambirimbiri ali nawo malo awa omwe inu nonse munali nawo kuno kuchokera ku kachisi. Izo zalumikizidwanso ku Phoenix kuti kulikonse kuli msonkhano. Izo zikufika kumene umo ndipo iwo akusonkhana mu matchalichi ndi mmanyumba ndi zinthu monga choncho, zikudutsa mu mpweya wa mawu wabwino kwambiri. Iwo amati izo zikukhala bwino kwambiri kuposa kuwulutsa ndi kulumikiza kwa telefoni. Iwo amayika komvetsera pa mikrofoni kapena chilichonse chomwe icho chili mu chipinda. Ndipo iwo mkazi wanga anati akubwera kuchokera ku Indiana sabata yatha akupita ku Tucson. Izo zinangokhala chimodzi-modzi ngati wayima kumene muchipindachi. Kotero ife tikupemphera kuti Mulungu awadalitse onse awo omwe ali pakulumikiza mmawa uno kulikonse komwe iwo ali, uko ku New York tsopano, uko kukhala kuli, madzulo, ndi nthawi zosiyana pamene zikudutsa fukoli. Tsopano mu buku la Roma mutu wa 12 ndipo ndi meya 1 ndi 2 ife tikukhumba kuti tiwerenge lemba ili. Ine ndikukupemphani inu chotero abale mwa zifundo za Mulungu kuti inu mupereke matupi anu ngati nsembe za moyo zoyera ndi zovomerezeka kwa Mulungu komwe kuli kupembedza kwanu koyenera. Ndipo musakhale inu owatengera za dziko lino, koma inu mukhale osinthidwa mwakukonzanso kwa malingaliro anu kuti inu mukhonze kutsimikizira chomwe chili chifuniro chabwino ndi changwiro chabwino chovomerezeka ndi changwiro cha Mulungu. Tsopano ngati Ambuye alola, ine ndikufuna kuti nditenge phunziro langa mawu uno pa mphamvu ya Mulungu yosintha, kuti inu musakhale muli otengera kuza dziko lino, koma mukhale osinthidwa mwakusinthika kwa malingaliro anu. Tsopano ndi kutsimikizira icho chomwe chili chifuniro chabwino, changwiro ndi chovomerezeka cha Mulungu. Ndi nkhani yakale yodziwika yomwe ambiri a abusa anu aigwiritsa ntchito konse kudusa mu nthawi yanu, iyo yakhala ikugwiritsidwa ntchito kuyambira pomwe iyo inalembedwa. Komabe chinthu chimodzi chokhudza mawu a Mulungu, iwo samakalamba konse chifukwa iwo ndi Mulungu. Iwo samakalamba konse kupyola mu kambado kalikonse tsopano kwa pafupi zaka 2800 kapena mwabwinoko, mawu a Mulungu akhala akuwerengedwa ndi anthu ansembe ndi ena otero. Ndipo iwo samakalamba konse, ine ndakhala ndikuwawerenga iwo ine mwini kwa zaka zina 35. Ndipo nthawi iliyonse yomwe ine ndiwawerenga iwo, ine ndimapeza china chake chatsopano chomwe ine ndinachilambalala pa nthawi yoyamba, chifukwa iwo ndodzozedwa, iwo ndi Mulungu mu maonekedwe azolembedwa. Mwaona, iwo ndi zikhumbo za Mulungu zikuyankhula, ndipo izo zinayikidwa pa pepala. Nthawi zambiri munthu amati, chabwino tsopano munthu analilemba Baibulo ili. Ayi, Baibulo limati ilolo kuti Mulungu analemba Baibulo, ilo ndi mawu a Mulungu. Ndipo iwo sangakhonze konse kulephera. Yesu anati, nyamba ndi dziko lapansi zidzalephera zidzachoka, koma mawu anga sadzalephera konse. Ndipo iwo sangakhonze kulephera, ndipo pokhala Mulungu, chifukwa iwo ali gawo la Iye. Ndiyeno inu pokhala mwana wa mwamuna ndi wamkazi, inu muli gawo la Iye. Ndipo izo zimakupangitsani inu kukhala gawo la Iye. Kotero ndi chifukwa chake ife timabwera kudzayanjana limodzi mozungulira mawu a Mulungu. Tsopano mawu awa woti kusinthidwa, ine ndinawayang'ana iwo mu dictionary dzulo pamene ine ndinali pafupi kutaya kulondoloza kwa nthawi yomwe ine ndimayenera kuti ndidzakhale ndili pamwamba kuno, pamene ine ndimayifunafuna nkhaniyi. Ndipo ine ndinapeza mawu awa kapena nkhaniyi kani lemba. Ndipo mu dictionary iyo imanena kuti ndi china chake chomwe chasinthidwa, chili choti chisinthidwe, kusinthidwa, kupangidwa mosiyana ndi chimene icho chinali. Icho chakhala chili, khalidwe lake ndi chilichonse chakhala chitasinthidwa mwa icho, kusinthidwa. Ndipo ine ndimaganiza mawa uno mu Genesis 1, dziko lino linali lopanda maonekedwe, ndipo ilo linali lopanda kanthu. Ndipo mdima unali pa dziko lapansi, panalibe kanthu koma chisokonezeko cha thunthu. Ndipo pamene dziko lino linali muchikhalidwe chimenecho, mzimu wa Mulungu unkayenda pamwamba pa madzi, ndipo chithunzi chonsecho chinasinthidwa kuchoka ku chisokonezeko cha thunthu kukakhala munda wa Edeni. Iyo ndi mphamvu yosintha ya Mulungu yomwe ingakhoze kutenga china chake chomwe sichili kanthu ndi kupanga china chake chodabwitsa kuchokera mwa icho. Mphamvu yosintha ya Mulungu. Ndipo ife tikumva kuti pakuwerenga malemba kuti Mulungu anali ndi zaka 6,000 akupanga kukonza uku kwa Edeni uyu. Tsopano iye mwina akhoza kusakhala kuti anali utali otero, koma basi kungopenekera ndi kuzitenga izo kuchokera mu lemba, pamene iwo anati tsiku limodzi kwa Mulungu lili zaka 1,000 pa dziko lapansi, izo zili ngati Mulungu akanati aziwerenga nthawi. Ndipo iwo amati zinali zaka 6,000 zomwe iye anali nazo pa kulipanga dziko lapansi. Ndipo iye anali atadzala pa dziko lapansi mbewu zonse zabwino. Apo panali basi chilichonse chili changwiro. Ine ndikuganiza nthawi zambiri ngakhale pamene otsutsa ayamba kuwerenga buku la Genesis, iwo amayamba kulitsutsa ilo chifukwa izo zimaoneka kuti mowirikiza ilo limangodzibweleza lokha. kapena akuponyerani inu kunja apa ndi apo. Koma ngati ife tikanati tingozindikira kwa mphindi ife tisanalowe mu nkhani yathu kuti Mose anaona masomphenya ndipo Mulungu anayankhula ndi iye. Mulungu ankayankhula kwa Mose maso ndi maso, mulomo kwa khutu. Tsopano iye sankayankhula konse ndi munthu wina aliyense monga choncho momwe iye ankachitira naye Mose. Tsopano Mose anali wamkulu, mmodzi wa aneneri akulu onse. Iye anali choyimira cha Khristu. Ndipo tsopano Mulungu akhoza kulankhula, iye alinalo liwu, ilo lakhala likumvedwa. Mulungu akhoza kulankhula, ndipo Mulungu akhoza kulemba. Mulungu analemba malamulo khumi ndi chala chake chomwe. Iye analemba pa makoma a Babiloni kamodzi ndi chala chake. Iye anawerama pansi ndipo analemba mu mchenga nthawi ina ndi chala chake. Mulungu akhoza kulankhula, Mulungu akhoza kuwerenga, Mulungu akhoza kulemba. Mulungu ali kasupe wa chisomo chonse ndi mphamvu ndi wa nzeru zonse za Mulungu zili mwa Mulungu. Kotero chomwecho podziwa izo, iye ali mlengi yekha yemwe alipo. Palibe mlengi wina kupatula Mulungu. Satana sangakhoze kulenga nkomwe, iye amangopotoza zomwe zalengedwa. Koma Mulungu ndi mlengi yekhayo. Chotero iye analenga ndi mawu ake, iye anawatumiza mawu ake. Kotero mbewu zonse zomwe iye anali atazika pa dziko lapansi, iye anaziwumba mbewu zimenezo ndi mawu ake omwe, pakuti kunalibe kena kalikonse koti apangire mbewu nako. Iye anali atazika izo, ndipo izo zinali pansi pa madzi. Iye anangoti pakhale pali ichi, ndipo pakhale pali icho. Tsopano ife tikupeza kuti nthawi zambiri izo zimaoneka ngati Baibulo likudzibweleza kapena likunena china chake chomwe ilo silikunena. Mwachitsanzo mu Genesis 1 ife tikupeza kuti Mulungu anamulenga munthu muchifanizo chake chomwe. Muchifanizo cha Mulungu iye anamulenga iye, mwamuna ndi mkazi iye anawalenga iwo. Ndiyeno iye akupitilira, ndipo zinthu zambiri zinachitika pa dziko lapansi. Ndiye ife tinafika popeza kuti panalibe munthu woti azilima nthaka. Ndiye Mulungu anamulenga munthu kuchokera mu fumbi la dziko lapansi, uyo anali munthu osiyana. Ndipo iye anapumira mzimu wa moyo mwa iye, ndipo iye anadzakhala solo ya moyo. Munthu oyamba anali muchifanizo cha Mulungu, umene uli mzimu. Yohane 4 amati Mulungu ndi mzimu, ndipo iwo amene amupembedza iye ayenera azimupembedza iye mu mzimu ndi muchoonadi. Koma Mulungu ndi mzimu, ndipo munthu oyamba yemwe iye anamulenga anali munthu wa uzimu, ndipo iye anali muchifanizo ndi mmaonekedwe a Mulungu. Ndiyeno iye anamuyika munthuyu mu mnofu, ndipo munthu anagwa. Koterono Mulungu anadzabwera pansi ndipo anadzakhala muchifanizo cha munthu kuti iye adzakhoze kumuwombola munthu wakugwa uyo. Imeneyo ndi nkhani yeniyeni ya uthenga mwakulingalira kwanga. Tsopano Mulungu mu zaka zikwi zisanu ndi chimodzi anali atadzala mbewu zonse zodabwitsa izi, kapena iye anali atayankhula mawu ake. Izo zidzakhala zili mwa njira iyi, mtengo uwu udzakhala uli, izi zidzakhala zili, chilichonse chinali changwiro. Izo zinali zabwino basi. Ndipo iye anayilamulira iliyonse ya mbewu zimenezo chimene zikanadzakhala. Izo zikanamadzazisintha zokha kukhala mbewu ya mtundu wake wa moyo, umene mawu a Mulungu anali atawuyankhulira mwa izo kuti umayenera kukhala uli. Ngati iwo unali mtengo wa mgwalangwa, iwo unali woti uzibala mgwalangwa. Ngati iwo unali kanjedza, iwo unali woti uzibala kanjedza. Chifukwa mlengi wamkulu anali atawatumiza kale mawu ake, ndipo mbewu ya mawu inali apo mbewu yeniyeni isanawumbidwe konse. Ndipo mawuwo anapanga mbewuyo. Mwaona, iye anapanga dziko kuchokera mu zinthu zomwe sizili kuoneka. Mwaona, iye anapanga dziko ndi mawu ake. Mulungu anayankhula chilichonse kuti chikhalepo. Ndipo pokhala Mulungu mlengi akuyankhula zinthu zonse kuti zikhalepo, ilo liyenera kuti linali dziko langwiro. Awo anali malo okongola, iyo inali paradizo yeniyeni pano pa dziko lapansi. Tsopano monga malo ali onse ayenera akhale ali ndi likulu kwina kwake, msonkhano wa ukulu uno uli ndi likulu. Ndipo chapitala chino chili ndi likulu. ndipo mpingo uli ndi likulu, ndipo Mulungu ali nalo likulu. Ndipo chomwecho malo akulu ano, fuko lomwe ife tili kukhalamo, lili nalo likulu. Ndipo kotero Edeni wankulu uyu anali ndi likulu. Ndipo likulu lake linali kulamuliridwa munda wa Edeni, kapena mu Edeni, kumawa kwa mundawo. Ndipo Mulungu anayika pamwamba pa uwu kuti azilamulira pa chilengedwe chake chopambana chonse pano pa dziko lapansi. Mwana wake ndi mkwatibwi wa mwana wakeyo, Adamu ndi Eva. Mulungu anali atate wa Adamu. Adamu anali mwana wa Mulungu. Malingana ndi malemba, iye anali mwana wa Mulungu. Ndipo Mulungu anamupangira iye womuthandizira kuchokera mu thupi lake lomwe, mwina mwake nthiti, kuchokera pamwamba pa mtima wake, kotero kuti iye azikhala wapafupi kwa iye. Ndipo anamupangira iye womuthandizira. Iye kwenikweni sanali mkazi wake apabe, mosaposa mumwe iye analili mwamuna apabe. Iye anali atangoyankhula izo. Ndipo apo ndi pamene vuto linabwelera. Satana anamupeza iye Adamu asanatero. Kotero awa anali basi mawu ake omwe iye anawayankhula. Ine ndikunena izo, ine sindikufuna kuti nditaye nthawi yochuluka kwambiri pa zimenezo. Koma ena a inu mukhoza kusokonezeka pang'ono, makamaka ena a anthuko kumwera mukuoneka ngati mumapeza kusokonezeka pang'ono pa uthenga umene ine ndili nawo wochokera kwa Mulungu lero wa kwa anthu, uwo wa mbewu ya serpente. Ndipo ine ndipita kwathu Ambuye akalola limodzi la masiku awa ku Jeffersonville. Ine ndikufuna pafupi uthenga wa maola 6 ndi kukaziwongola zonse izo apo mwaona, kuti ine ndidzazike izo mu maonekedwe omwe inu mudzadziwe zomwe ife tikuzikamba. Ndipo ndizo pakuti atero Ambuye. Ndizoona basi monga izo zinalili pamene izo zinamuona mulongo wathu Florence iye asanapite zaka zingapo, mwaona. Ndichoonadi. Ndipo tsopano ife mwina mwake izo sizimamvetsetsedwa ngati wina wake akanabwera kwa ine ndi china chake chosiyana, ine ndikanakhala ngati wosachimvetsa icho ine mwini. Ine sindikanafuna kuti nditsutse chimene aliyense anena. Ife sitili oti tizitsutsana wina ndi mzake. Ine sindilolakwa pochita izo. Ine ndikuwathokoza Ambuye. Ine ndatsutsapo tchimo ndi kusakhulupirira. Koma osati munthu pa yekha, mwaona. Ine sindili. Ife tili abale ndi alongo tikulimbikira. Ife tikubwera mpaka kumene mulongo Florence anabwera dzulo m'mawa, mwaona. Iye, ife tonse tiyenera kubwera njira imeneyo. Ndipo si cholinga changa kuti ndiziyesera kumutsutsa mbale kapena mulongo yemwe sakanakhoza kugwirizana nawe. Ayi, zikhale kutali ndi ine kuti ndingachite zimenezo. Ine sindikuganiza kuti inu mudzapezapo konse tepyo omwe ine ndinayesera kutchulapo dzina la aliyense. Chimene ine ndamvererapo chimenecho nthawi zambiri kuti munthuyo akulakwitsa, koma izo zili pakati pa iwo ndi Mulungu. Koma chimene chili cholakwika mu njira ya tchimo ndipo kusamvetsetsana. Nthawi zina sikumakhala tchimo komwe, ndi kusamvetsetsana basi kwa anthu. Ndipo ine ndikuganiza wina aliyense wa ife ali nawo ufulu wodzifotokoza ifeni pakumvetsa kwathu. Tsopano mlengi wankulu uyu anali atamuyika mwana wake wolengedwa. Tsopano Adamu anali mwana wake woyamba wolengedwa. Yesu anali mwana wake yekha wobalidwa. Mwaona, iye anali wobalidwa ndi mkazi. Koma Adamu anali wolunjika kuchokera mʼdzanja la Mulungu mwakulenga. Tsopano likulu ndi wake mwana wake ndi mkwatibwi wa mwana wake woyang'anira pa zonse. Izo zinkaoneka zangwiro kwambiri. Uko kunali munthu mutu wa zonsezo, mwana wake yemwe ndi mkwatibwi wake. Ndipo mbewu iliyonse inali yangwiro, kanjedza ndi migwalangwa ndi udzu ndi mbalame ndi zinyama. Ndipo chilichonse chinali mudongosolo langwiro ndi lamulo la Mulungu. Musasinthe chikhalidwe chanu. Zizibala za mtundu wake. Mbewu iliyonse mgwalangwa, iwe usati udzapotozedwe konse kukhala mtengo wa mapapaya, mwaona. Kanjedza, iwe usadzapotozedwe kukhala china chakenso. Koma mbewu iliyonse monga mwa mtundu wake, Goyi anali iye anaziyanganira izo zikudutsa mu nthawi. Goyi anali atayankhula mawu, ndipo mphamvu yake yayikulu yoyenga inali itapanga zinthu izi zomwe zinadzapo. Ndipo ngakhale mwamunayo ndi mkazi, ndipo iwo anali mutu chifukwa iwo anali apamwamba kwa mitundu ina yonse. Ndipo iye anawayika iwo nawonso pansi pa chisamaliro cha chinthu chofanana chimene iye anayikapo mitengo, nyama ndi zina zotero. Mawu ake iwo asamati mkomwe mwa njira iliyonse aziswa mawu amenewo. Iwo azikhala pamenepo. Musadzatenge konse chilichonse kuchokera kwa iwo kapena kuonjezera chilichonse kwa iwo. Inu muzikhala moyo ndi mawu awa. Ndipo bola ngati chilengedwe chimenecho chikanati chizikhalabe monga choncho, mlongo Shekarian sakanati akhale atapita mmawa uno. Bola ngati izo zikanati zikhalebe monga choncho, chuma chachikulu cha Mulungu ndi chimene ife tikukhulupira kuti tikubwererako. Ife tikubwera kukamalo ako, malo amenewo, mmene mmawa wachisanu ndi chiwiri uwo pamene Mulungu anayang'ana pa izo zonse. Ndipo iye anati, zili bwino, ine ndikukondwera nazo izo. Eya, ine ndili wokondwa kuti ine ndazichita izo. Ndipo zonse izo tsopano zili pansi pa ulamuliro. Ndipo ine ndayika chidaliro mwa mwana wanga ndi mwa mkazi wake kuti iwo atero. Ndawapanga iwo azilamulira pa zonsezo, kuti iwo aziyang'anira pa zonsezo. Ndipo aona kuti izo zonse zili bwino, kuti chilichonse chizibalapo za mtundu wake. Tsopano iye ali nazo mphamvu zochitira izo. Mulungu ndiye anati chabwino ngati zonse zili zabwino chomwecho, ndipo izo sizingakhoze kukhala china chilichonse chifukwa ndi chikhumbo changa chomwe. Ndimomwe ine ndikuzifunira izo. Ndipo ine ndaziyankhula izo mwa njira imeneyo, ndipo mawu anga azibweretsa izo ndende ndi basi momwe ine ndimazifunira izo. Ndipo ndi zimenezo apo, zonsezo ndi zabwino. Kotero Bible linati Mulungu anapuma tsiku la chisanu ndi chiwiri ntchito zake zonse, ndipo chilichonse chinali pansi pa ulamuliro kuti chizibala za mtundu wake. Tsopano kumbukirani kuti zizibala pamene iye anayika mbewu mu nthaka, mbewu ikhoza kokha kumera ndi mphamvu ya moyo mkati mwakemo kuti isinthe iyo kuchokera ku njere kukhala chomera kapena chilichonse chomwe chinali. Mphamvu yake yosintha. Tsopano Mulungu anayika mbewu mmenemo ndizothekesa kuti iyo ikanadzakhala ili chomwe iye anati iyo ikanadzakhala ili. Ndipo bola ngati iyo ikhala ili mu gulu lake lolondola, iyo ikanadzakhala ndende ndi basi chimene Mulungu anati iyo ikanadzakhala ili. Izo zinkayenera kuti zikhale mwa njira imeneyo basi, chifukwa iye anali atazipanga izo mwa njira imeneyo. Ndipo anakonza mpita kuti chilichonse chomwe chingakhale mu mpita wake, mu mzere wake wa mawu, icho chikanadzayenera kuti chizidzabala ndendende monga mawu ake anati chikanadzamachitira. Icho sichingakhoze kusunda nkuchokapo, icho chikuyendetsedwa mu mpita ndendende molondola basi. Kotero ali ndi chilichonse mu chidaliro cha mwana wake yemwe kuti izo zikanadzakhala zili mwa njira imeneyo, ndiye Mulungu anati zonse zili bwino, kotero ine ndingopuma. Ndipo iliyonse ya mbewu izo ili ndi mphamvu mwa iyo yokha kuti dzisinthe yokha kukhala mtundu umene ine ndikukhumba kuti iyo ikhale ili. Ndicho chimene iyo iyenera kukhala ili, chifukwa ine ndayipatsa mbewu iliyonse mphamvu yodzisintha kuti idzipange yokha mwazothekesa zakezo tsopano, kuti idzipange mwa yokha ndendende chimene ine ndikufuna kuti iyo ikhale ili. Mulungu sanayambe wasinthapo. Chimodzimodzi basi lero monga iye analili apo, Mulungu watsimikiza kuti achite china chake. Iye achichita icho, palibe chomwe chiti chimulepheretse iye. Iye adzachichita icho. Tsopano zonse zitatha kukhala bwino ndikuyikidwa mu dongosolo, Mulungu anamvelera motsimikiza tsopano kuti izi zonse zikanadzakhala zili bwino. Ndiyeno pamene iye anatero, ndiye umo munabwera ndani? Ine ndati Mulungu anapereka mphamvu yosintha. Ndipo ine ndimutcha munthuyu wokhala ndi mphamvu wosati kuti alenge nayo kachiwiri, koma ine ndili. Iye anali ndi mphamvu yolumalitsa, wosati yosinthira, koma yolumalitsa. Tsopano chili chonse cholumala chimatengedwa kuchokera kuchikhalidwe chake chapachiyambi, pali china chake chomwe chalakwika nacho. Zaka zina zapitazo pa ulonda ndi kudutsa kupyola mu minda ya chimanga. Ine ndinkakhoza kuganiza za apo panali nthambi yomwe inatholedwa kuchokera pa mtengo, ndipo inali itagwera pa phesi la chimanga, ndipo phesilo linali likuyesera mwakukhoza kwake kuti lidzuke mongoka monga ilo linkayenera kukhalira lili. Koma ilo linali litalumalitsidwa chifukwa chakuti china chake chinali chitachitika, ndipo ndodo inali itatsamira pa ilo. Ndiye ife tikupeza zoyanga zakuthengo m'munda zomwe ochuluka inu amuna pano, ndipo mwina mwake ena inu akazi. Ngati inu mumachokera ku Kentucky, akazi amagwiritsa ntchito khasi kumeneko mofanana monga amuna. Amapita ku munda ndi khasu, ife timalitcha khasu lakale la pampini ndi kumadula zoyangazo. Pakuti ngati iwe ukanati usadulepo zoyangazo kumwe chimanga chinali mu mzere monga chonchi, ndiye choyangacho chimafikira apo nkuchigwira chimanga icho ndi kudzikutira chokha mozungulira mwa pang'ono-pang'ono mophweka kwambiri, monyengerera kwambiri, mwakuti inu mungavutike kudziwa kuti chikukulunga. Popotsiriza chimafika polimba ndi kulimbitsa, ndipo chimachikoka chimanga chimenecho mpaka icho chitalumala. Chimachikokera icho mokanikizira kwa icho chomwe, kuchikulunga icho kuzungulira pa zingwe zake zomwe, kuchilumalitsa icho kuchokera kuchomwe icho chinali kukhala china chakenso. Komabe ndi chimanga, koma icho ndi chimanga cholumalitsidwa. Ndipo ife tonse tikadali muchifanizo cha Mulungu, koma ena ndi olumala kwambiri ngati ana a Mulungu, omwe amayenda mosiyana ndi mawu ake ndi kunjira yomwe iye anali nayo, ndipo anayipereka kwa ife kuti tiziyendamo. Kuyikamo china chake, dziko limatipotokola ife kutichotsa mnjirayo, kutikokera ife pafupi ndi ilo ndi kutalikira ndi kanjira kuwongoka kopapatiza omwe iye anatidzalamo ife kuti tikhale ana amuna ndi akazi a Mulungu. Tchimo lachita chinthu choyipa ichi kwa ana amuna ndi akazi a Mulungu. Wolumalitsayo, ine ndikudziwa izi zikuoneka kuti ndizachilendo kuti tiziyankhula izi mwanjira iyi kuti awalumalitse, koma ndicho chomwe iye anali. Iye anawalumalitsa kapena anawapotoza. Kupotoza kumatanthauza kusinthidwa, kupangidwa china chake chosiyana. Ndipo kulumalitsa ndi chinthu chomwecho kuti chabweretsedwa ndi kudzalumalitsidwa ndi kupangidwa mwanjira ina. Komabe iyo ikadali mbewu yomweyo, koma iyo ndi yolumala. Tsopano ife tikupeza kuti wolumalitsa uyu nayenso anali nako kuchuluka komweko kwa nthawi kuti awalumalitse monga Mulungu anali nayo kuti asinthe. Tsopano iye anadzala mbewu yake, kapena sanadzale konse mbewu yake, iye m'munda wa Edeni. Kuyambira nthawi imeneyo iye wakhala nazo zaka 1,000 zakulumalitsa mbewu ya Mulungu, mawu a Mulungu, kuti aziwalumalitsa iwo, kuwapanga iwo china chake chosiyana. Pamene iye nthawi yoyamba yomwe Eva anamvetsera kwa iye, nadzipezera yekha kaneno kamodzi kokha. Kumbukirani, woyamba Satana anabwereza lemba lija momveka basi monga likanakhalira, Mulungu ananena kuti inu musamadye za mumtengo uliwonse m'munda wa Edeni. Mukuona? Inu musamadye za mumtengo uliwonse. Ndipo kumbukirani tsopano, Eva anati, inde ife tikhoza kumadya za mumtengo uliwonse kupatula mtengo umene uli pakati pa munda, ife tisamaukhudze mkomwe iwo. Tsopano mpenyeni iye mu uthenga wake anapotoza mawu amenewo pang'ono pokha basi, ponena kuti Eva anati, pakuti Mulungu ananena kuti ngati ife tichita ichi tsiku limenelo ife tidzafa. Iye anati, oh ndithudi inu simudzafa ayi. Mwaona? Iye anali mwamuna. Iye anati, iwe uchite izi tsopano, ndipo iwe uli ngati anthu osadziwa. Iwe kwenikweni, iwe sukudziwa zinthu zonse, koma ngati iwe uti udye nawo kokha izi, ndiye iwe ukhala nazo nzeru. Iwe ukhala nacho chidziwitso, iwe uzidziwa chabwino kwa choyipa ndipo ukhala ngati milungu iwe ngati iwe uti ujekoka za nzeru iyi yomwe ine ndili nayo ine ndikuidziwa koma iwe ulibe chomwe nzabwino kukhala nazo nzeru koma ngati nzeruzo zili zosiyana ngati nzeruzo sizili zolondola zochokera kwa mulungu nzeru za mulungu ndipo nkukhala nzeru zachibadwa ine sindikusamala kaya ndi sayansi yochuluka bwanji yomwe ife tili nayo ndi zina zotani kapena maphunziro ndi za mdyerekezi ine nditsimikizira izo kwa inu ambuye akalola mu maminiti pang'ono ndi za mdyerekezi chitukuko ndi cha mdyerekezi ine ndatsiriza kumene kulalikira pa zimenezo kutukuka konse mu dziko lapansi mphamvu zonse za sayansi ndi chilichonse ndi za mdyerekezi ndi uthenga wake womwe iye analalikira wachidziwiso m'munda wa edeni ndipo iye watenga chidziwitso chimenecho chidziwiso chopotozedwa chosiyana ndi mawu ndi chifuniro ndi dongosolo la mulungu ndipo tsopano iye wakhala nazo zaka zikwi zisanu ndi chimodzi kuti achite chimodzimodzi basi zomwe mulungu anachita kokha mwa njira yopotozedwa ndipo watenga kuchuluka komweko kwa nthawi kuti abweretsemo edeni yakeyake tsopano iye ali ndi edeni pano pa dziko lapansi ndipo iyo ndiyodzaza ndi nzeru chidziwitso umenewo unali uthenga wake pachiyambi chidziwitso nzeru sayansi palibe pomwe mulungu anayamba wapereka zoterozo ndipo ine ndikufuna inu kuti mupenye miniti iye anachita izi ndipo chifukwa kuti iye anali munthu wa nzeru ya mdziko tsopano ndizovuta kunena izi izo ndizovuta kwambiri chifukwa kuyankhula kwa anthu omwe amamvelera mwa njira yomweyo ine ndimachitira ndi momwe ine ndakhalira ndili kwa zaka zambiri koma kuyambira pakutsegula kwa zisindikizo zisanu ndi ziwiri izo za angelo aja basi kuseri kwa phiri kutaliko ili lasanduka buku latsopano ndi zinthu zomwe zakhala zitabisidwa izo zikululidwa monga mulungu analonjezera mu chivumbulutso 10 iye akanati adzachite izo ndipo ife ndife anthu amwayi omwe mulungu wawasankha apa dziko lapansi kuti ife tikhoze kuona ndi kumamvetsa zinthu izi zomwe sizili nthano zina malingaliro achithupi a munthu akuyesera kuzipanga izo ndi mawu a mulungu akuonetseredwa akutsimikiziridwa kuti iwo ndi woona otsimikiziridwa osati ndi sayansi koma ndi mulungu kuti iwo ali olondola mulungu monga ine ndinanena poyamba mu uthenga mulungu samasowa wina wake kuti azitanthauzira mawu ake iye ndi wodzitanthauzira iye yekha iye akanena kuti zidzachitika ndipo izo zimachitika ndizo iye amazitsimikizira izo zimawatanthauzira iwo zaka pang'ono zapitazo pamene ife anthu achipentekosti pamene mipingo ina inkatiuza ife kuti tinali openga ife sitikanakhoza kutero mzimu woyera chinali chinthu chakale koma ife tikupeza kuti lonjezo la mulungu linali la kwa aliyense yemwe akufuna ndipo tsopano ife tikudziwa mosiyana onani ndipo zimenezo ndi pang'ono basi chinthu ichi chatseguka ndipo tsopano iye analonjeza kuti zinsinsi zomwe zinabisidwa mu zimenezo mibado ya mpingo yonse iyo zikanadzaululidwa pa nthawi yotsiriza yomwe ndipo iye akutilola ife kuti tidziwe tsopano ife tili pa nthawi yotsiriza ife tili pano tsopano tsopano satana ndi mwini wa chitukuko iye ndi mwini wa sayansi iye ndi mwini wa maphunziro inu mukuti kodi izo nzoona chabwino tiyeni ife tiwerenge mu mawu a mulungu tsopano Genesis 4 ndipo tiyeni tibwerere mbuyo ndipo tingoona kwa miniti ine ndikudziwa ine ndikhoza ngati ine nditalikitsa kwambiri mbale kao mwina mwake andiuza ine koma Genesis mutu wa 4 ndi ndime ya 16 ikupitirira kutiuza apa pachiyambi zomwe mulungu anachita mwacholinga choti ayike temberero pa mwamuna ndi mkazi ndi zonse zomwe iwo anali oti azichita ndipo osati temberero pa iwo koma kuwawuza iwo zomwe zikanati zidzachitike ndi kuyitemberera nthaka chifukwa cha adamu ndipo ife tikupeza pano tsopano kuti eva anali ndi mapasa ndipo mmodzi wa iwo anali wa satana Ndi mmodzi wa iwo anali wa Mulungu. Tsopano inu mukuti, ai. Tsopano mʼbale Branham, nilitiyokha, mundipezere ine lemba limodzi paliponse, lomwe limanena kuti Kaini anali mwana wa Adamu. Ine ndikusonyezani inu mulemba, mune ilo likuti, Kaini anali wa oyipayo, osati Adamu. Tsopano zindikirani, pamene iye anayima apa, ife tiyambire pamutu wa 4 poyamba. Ndipo Adamu anamudziwa mkazi wake, ndipo iye anayima. Ndipo anabala Kaini, ndipo anati, ine ndalandira. Iye anatero tsopano, ine ndalandira mwana kuchokera kwa Ambuye. Zoona, izo zinayenera kukhala zili. Zilibe kanthu ngati iye akanakhala wachiwerewere, kapena chilichonse, iye amayenera kubwera kuchokera kwa Mulungu. Maona, chifukwa iyo ndi mbewu yake, ndi lamulo la mbewu yake. Iyo imayenera kuti ibale. Kaya ndi mbewu yoyipitsidwa, mbewu yopotozedwa, kapena chilichonse chomwe iyo ili, iyo iyenera kuti ibale chonchobe, uko ndikulamulira kwake. Ndipo kachiwiri iye anabala mbale wake Abele, popanda kumudziwanso iye. Adamu anamudziwa mkazi wake, ndipo iye anabala Kaini, ndipo anabalanso Abele. Mapasa, Satana anagona ndi iye maomeneo, Adamu madzulo awo. Inu mwaona mkangano waukulu mupepala kuno, ine ndikukhulupirira mu Tucson tsopano, wankazi uyo atabala mwana wachikuda ndi mwana wachizungu pa nthawi yomweyomweyo, iye anagona ndi mwamuna wake maomeneo ndi mwamunayo madzulo awo. Ndipo bamboyo azisamalira mzunguyo anati, iye azisamalira mwana wakeyo, koma bambo wachikudayo ayenera kuti azisamalira wakeyo, mukuona. Ine ndikuzidziwa zimenezo mukukweranitsa kwa agalu ndi zina zotero. Izo ndithu ndizimatero, ngati izo zili mumaola pang'ono pambuyo pake, izi zikutsimikizira ichi. Tsopano kuti tisonyeze kumene chitukuko chikuchokera tsopano, tiyeni ife tiwerenge Genesis chapa, mumutu wa 4, wa Genesis kachiwiri, ndipo tione pamene ndime ya 16. Ndipo Kaini anachoka mukukhalapo kwa Mulungu, ndipo anakakhala mu dziko la Nod, kumbali ya kummawa kwa Edeni. Ndipo Kaini anamudziwa mkazi wake, ndipo iye anayima. Ndipo anabala Henoki, ndipo iye anamanga mzinda, ndipo anautcha dzina la mzindawo motsatira mwana wake Enoki. Chitukuko chinayamba. Dr. Scofield apa mu Bible langa la Scofield, ilo likuti chitukuko choyamba. Zindikirani, ye iye anabalana, ndipo iwo anapanga malimba ndi zingwenyengwenye, wotsatirayo anabalana, ndipo iye anayamba kuchita zinthu zina zodabwitsa, kumanga mizinda, ndi kupanga zida za mkuwa, ndi mitundu yonse ya zinthu. Mwaona, ndi zomwe iye anachita. Chinakhala chitukuko choyamba chomwe chinali cha Chikaini. Iye wachita chinthu chomwecho kudusa mu mibado. Tsopano, tiyeni tifike apo ndi ndime ya 25, ndipo tione chomwe wotsatirayo anali. Ndipo Adamu anamudziwa mkazi wake kachiwiri tsopano, ndipo iye anabala mwana, ndipo anamutcha dzina lake Seti. Pakuti Mulungu anati, iye wandisankhira ine mbewu ina mʼmalo mwa Abele, yemwe Kaini anamupha. Ndipo Seti, ndipo kwa Seti, kwa iye aponso kunabadwa mwana, ndipo iye anamutcha dzina lake Enosi. Ndiyeno anayamba anthu kuyitanira pa dzina la Ambuye, kuchokera kumbali ya Seti, osati mbali ya Chikaini. Mwaona? Alunthu akulu awo, omwe ife tonse timagwirirako kwambiri. Kodi chikominisi lero ndi chiyani? Kodi Mulungu wawo ndi chiyani? Ndi luntha, science. Kodi ife tikuchita chiyani muli monse? Kodi ife tikukhala kuti? Kalingalirani mawu awa lero. Tsopano, iye ali nawo mtundu wake wa Edeni, Satana ali tsopano. Muzaka 6,000 izi, iye wapanga osati kulenga. Koma walilumalitsa dziko lonse la Mulungu. Zolengedwa zake, zinyama, kuzikweranitsa, kuzisakaniza, mitengo, zomera, anthu, ngakhale mpaka kuchipembedzo, Baibulo, mpingo. Mpaka iye wadzipezera yekha munda wa thunthu wa Edeni, wa sayansi, chilichonse kumayenda mwa sayansi, magalimoto athu. chiri chonse chomwe ife tili nacho chinaperekedwa kwa ife ndi sayansi zomwe munthu achita ndipo iye ali naye Eden wake wamkulu kuno kuti atsimikizire kuti uthenga uli munthawi yake kuti atsimikizire kuti si mbado wina wake koma chivumbulutso 10 tayang'anani pakubalitsa mosakaniza lero kuti apange chabwinoko kapena chokongolerako osati chabwinoko tayang'anani pa ana ang'ono lero ine ndinali naye mwana wanga wamkazi kwa dotolo wa zamano dzulo ndipo iye anati dzino lake linali kugwedera mbale uko mu Tucson mbale Norman anali ndi mwana wake wamkazi wang'ono ndipo dzino lake linali kugwerukapo ndipo wa zamano ananena kuti posachedwapa iye akukhulupirira kuti mwina mwake mu nthawi zikudzazi kuti anthu azizabadwa ali ndi mano akumera muli monse ndi chakudya chimene ife tikudya chakudya cha hybrid kodi inu munawerenga mu Reader's Digest mwezi watha za Billy Graham mlaliki wolemekezeka kodi inu mwakhala mukumvetsera kwa iye ine ndikumupempherera iye tsopano kuposa kale lonse pamene iye ankayankhula ndi otembenuza makwalalacha ndi zina zotere usiku wina akuziyika izo kwa mlaliki uja china chake chachitika kwa iye limodzi la masiku awa ine ndikuyembekeza kuti iye aona malo ake kumene iye ali zindikirani tsopano akuitana kuchokera ku Sodomu mzinda wopotozedwa uja ndipo tsopano zindikirani izi mu Reader's Digest ile anafoka kwambiri mwakuti iye sakanakhoza ngakhale kuchititsa misonkhano yake ndipo iwo anamuwuza iye kuti azichita zothamanga azipanga zolimbikisa thupi ndi zina zotero kotero iye amathamanga mayiro tsiku lililonse ine ndikukhulupirira izo zili kapena china chake kuti azilimbikitsa thupi munthu wavunda mtundu wonse wa anthu waonongeka chilichonse chili monga zinalili mu nthawi yachigumula izo zasokonezedwa kwa thunthu zatembenuzidwira kwina zasiyana ndi mzere wowongoka umene mulungu anazibzalamo izo chimo kupyolera mu sayansi ndi chinyengo zapinda mtundu wonse wa anthu kodi inu munawerenganso pansi pakepo pa nkhani imeneyo pamene izo zinati mu masiku ano kuti atsikana ang'ono ndi anyamata akumakhala mu usinkhu wawo wapakati malingana ndi mamangidwe a thupi pakati pa usinkhu wa zaka 20 ndi 25 taganizani za izo mukuzindikira za mu mtima usiku wina ine ndinamupeza mtsikana wa usinkhu wa zaka 22 mukusintha kwa thupi ndinamuitana iye ndipo ndizo zomwe dokotala wake anali atamuwuza iye mwaona ndi mtundu wakugwa wotsika wonka ku gehena wachivundi ine ndikudziwa kuti izo sizikumveka mwachikhalidwe koma ndi mwa baibulo onani kuti izo ndi zoona ndipo mtundu uno umene ife tili kukhalamo kambado kano ka anthu tsopano zindikirani lero kuzipanga hybrid ng'ombe kuzipanga hybrid mbewu ndipo sayansi ikubwera mozungulirapo sayansi yomweyo yomwe ikuchita zimenezo ikuti izo ndi zomwe zikuwononga mtundu wonse wa anthu inu mumawerenga izo mofanana ndi momwe ine ndimachitira chabwino nanga bwanji iwo sakuziletsa izo chifukwa chakuti iwo sangakhoze kuziletsa izo mawu a mulungu anena kuti izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo koma ngati iwo akanaganiza kwa miniti iwo ali zida zake monga Yudas Iskarioti akukhazikitsa ndendende chinthu chimene mulungu anati chikanadzachitika icho chikuchita izo ndendende basi pa maziko awo omwe a sayansi kafukufuku wake wa sayansi mukachitidwe komweko komwe iye anamunyengera nako Eva iye aponso waunyenga mpingo omwe apo Eva anali choyimira tsopano Adamu choyimirapo kachiwiri kapena Eva kani champingo zindikirani chimene izo zinachita kupyolera mukuyendayenda akufuna chidziwiso iye akuzemba anadutsa mzere wapakati pachokhoza ndi cholakwika pakumvetsera kukupotoza kwa Satana kapena kulumalitsa kwa mawu apachiyambi a mulungu ndipo tsopano mipingo lero yakhala yolumala tsopano ine sindikuyankhula za anthu pawokha ine ndikuyankhula za dziko la mpingo umodzi wapotozedwera njira ina ndi wina wapotozedwera kwina ndipo mwa sayansi kachitidwe komweko komwe iye anachitira iye wachita kuopseza kwake satana watero kwapa Yesaya 14:12. Tiye ntingolenga izo kwa miniti. Mbuku la Yesaya, tiye ntiambile pa mutu wa 14:12. Wagwamotani iwe kuchokera kumwamba o Lusifala, mwana wa mawa. Wagwetsedwa motani pansi iwe, amene unkawalefula mafuko. Uyu ndi Yesaya akumuona iye mumasomphenya mwaona mumbado wakudza. Pakuti iwe unati mumtima mwako, ine ndikwera mwamba, ine ndikweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi za Mulungu. Ine ndikakhalanso pa phiri la osonkhana mbali za kumpoto. Cholinga cha Satana kuchokera ku Edeni, nali choti adzipangire yekha Edeni ndi kudzikweza yekha pamwamba, kotero kuti nyenyezi za Mulungu zikanati zizimupembedza iye. Ana akanati azimupembedza iye. Ndipo iye mwantheradi wazichita izo. Tsopano, ndipo pamene iye wachita izi, ndi kuzibweretsa izo mumpingo. Zomwe ine sindipita mwatsatane tsatane, aliyense wa inu mumamvetsera kumatepi, amene mukudziwa za zimenezo. Kuti ndilo ndendende ola lomwe ife tili kukhalamo. Ndipo ndi Satana yemwe wachititsa izo kupyolera mu programu ya maphunziro zokwanira bwino zabwinoko izi zabwinoko izo. Ndipo wasadziwa nthawi zonse iwo akuyenda kumene molunjika wakuimfa. Achititsidwa khungu, akutsogolera khungu, atsogolera khungu a mafuko, atsogolera khungu a sayansi, atsogolera khungu a mpingo, akhungu akutsogolera akhungu. Yesu anati, asiyeni yokha, yonse akagwera mu dzenje. Apa atazindikira choyimira cha ma Edeni awiri oyimiriridwa moyandikana kwambiri, mpaka pafupifupi kunyenga osankhidwa omwe. Mateyu 24:24 ananena kuti izo zikanadzakhala mwa njira imeneyo. Koma ine ndikufuna ife kuti tiyime kwa mphindi pang'ono, ndipo tilingalire ma Edeni awiri awa. Ndipo chinthu chimodzi makamaka momwe Baibulo limatiwuzira ife, kuti mawu a Mulungu anabala Edeni uja, ndimwe mwe mawu a Mulungu amatichenjezera ife kuti Edeni winayo akanadzabwera. Tsopano ife tikudziwanso kuti payenera kukhala pali Edeni wina, ngati ife tingati timvetserenso kwa mneneri Paulo mu Atesalonika wachiwiri mutu wathu. Ine ndikhoza kuwerenga iwo ngati inu mukufuna kutero. Iye yemwe akudzikweza yekha, tsiku limenelo silidzabwera la Ambuye mpaka munthu watchimo uyo akhale ataululidwa. Iye yemwe amakhala mukachisi wa Mulungu, kumadzikweza yekha pamwamba pa zonse zomwe zimatchedwa Mulungu, kotero kuti iye ngati Mulungu akumapembedzedwa ngati Mulungu. Taganizani za zimenezo. Tsopano Yesaya 14, neneli ananena kuti anamuona Lusifala mu mtima mwake kupyolera mmasomphenya pansi pa kudzoza kwa Mulungu. Akunena kuti iye akanadzachita izo mu Yesaya zaka 800 asanafike Paulo, kapena pafupifupi zimenezo. Tsopano apa zaka 800 mtsogolo, Paulo akumuona iye akubwera ku udindo wake. Zindikirani izo zikuyambitsa Edeni wake. Edeni wake wa mwasayansi ndi dziko lake la mwasayansi ndi mpingo wa mkwatibwi wa mwasayansi, zonse pansi pa mawu achidziwitso, maseminari akulu, madigiri akulu, maprogramu a maphunziro. Mvetserani mbale mlongo. Aliyense wa ife adzayenda mu njira iyo yomwe Florence wayendamo. Ine ndikukupemphani inu mu dzina la Yesu kuti mulingalire izi. Osati mundilingalire ine, ine ndi mbale wanu. Izo sindizo. Muwalingalire mawu omwe ine ndikuwayankhula a Baibulo la Mulungu. Ndipo muyangane mokwanira zotsimikiziridwa mwangwiro mu mawu ake a Mulungu mumbado omwe tili mkukhala mowu pomwe ife tili. Maprogramu awa ali mwantheradi otsutsa Khristu mwa iwo eni. Tsopano iye ayenera kuti akhale naye Edeni. Iye anati iye akanadzachita zimenezo. Pano pali mawu a Mulungu opheka akunena kuti iye akanadzachita zimenezo. Ndipo pano ife tikuyangana kumene pa iwo, ndipo tikumuona iye akuzichita izo. Iye wazichita izo ndi luntha lake la mwasayansi, kwati bwiwa mwachipembedzo. Iye akalamulira limodzi la masiku awa mubungwe la mipingo ya mdziko lomwe liti lidzakhazikitsidwe, onse adzakhala ali naye. Kuyesera anthuwo osati chifukwa iwo ndi anthu oyipa, iwo anadzalidwa mu mtumbira wongoka uwo monga chimanga. Koma Satana anafesa zoyanga zotchedwa sayansi, kafukufuku, maphunziro, madigri ya udotolo. Nthawi zina iwo sangakulole nkomwe iwe pa guwa kupatula ngati iwe utaonesa digri ya udotolo yochokera ku seminale ina kwina kwake. Zonsezo ndi zolakwika, osati anthuwo, ndi dongosololo lomwe lili lolakwika. Ndipo tsopano zachita chiyani? Izo zonse zatsogolerapo kachiwiri ndipo zabweretsa dziko lonse la mphumphu kupyolera mu gulu la hybrid, kupotoza kwa mbewu ya pachiyambi ya Mulungu ku chisokonezo china cha mdima. Koma ndine okondwa kwambiri ndi Mulungu walingaliranso za ife kuti Iye akukhozabe kumasuntha pa nkhope ya chikhalidwechi. Iye analonjeza kuti Iye akanadzachita izo ndikudzayitana kagulu kakang'ono komwe kati kadzakhale mkwatibwi wake. Zindikirani apa kachiwiri tsopano momwe mipingo iyi ikuyimiriridwa mwangwiro kapena maedeni awa. Mulungu kupyolera mu mbewu ya mawu ake, ndipo pali chinthu chimodzi chokha chomwe chingafulumizitse mawu, ndipo chimenecho ndicho mzimu, pakuti iwo ndi opereka moyo kwa mawu. Ndipo pamene moyo mu mawu ukomana ndi moyo wa mzimu, iwo umabala chilichonse chomwe mbewuyo ili. Tsopano zindikirani zomwe zinachitika. Munda wa Edeni munali chuma cha Mulungu cha kusalakwa, ndipo iyo inali imodzi ya nyengo. Nyengo yoyamba inali ya kusalakwa. Anthu sanali kulidziwa chimo, iwo sanali kudziwa chilichonse cha chimo. Onse Adamu ndi Eva anali amaliseche, koma iwo anabisidwa ku maliseche wawo mwachophimba cha mzimu pa nkhope zawo. Iwo sankadziwa nkomwe kuti iwo anali amaliseche konse, chifukwa iwo anabisidwa, pakuti chophimba cha Mulungu mu malingaliro awo omwe iwo sankadziwa chomwe chokhoza ndi cholakwika chinali. Ndipo iwo onse ankayimapo amaliseche zinkasonyeza kuti chidziwiso chinali chisanabwere apabe kwa iwo. Mwaona kuti iwo anali amaliseche, awili iwo anali amaliseche, ndipo sankadziwa izo ayi. Tsopano ngati inu mungatembenuze, ngati inu mukukhumba kutero, kapena kuti muzilembe izo apo kuchivumbulutso mutu wa 3, mzimu woyera ukuneneratu mu mbado otsiriza uno, ku mbado wa mpingo wa Laodikaya wa chipentekoste mu masiku otsiriza. Iye anati, iwe uli wa maliseche ndi wakhungu, ndipo sukudziwa izo. Apo pali mbewu ya Mulungu pansi pa kusalakwa, asakudziwa konse kuti iwo anali amaliseche pansi pa chophimba cha mzimu woyera ukuwaphimba iwo ku tchimo. Ndipo tsopano mu mbado wa mpingo wotsiriza, ife tikupeza apa kuti iwo ali amaliseche kachiwiri, ndipo sakudziwa izo. Koma si chophimba cha mzimu woyera, ndi chophimba chomwe Satana anamuveka nacho Eva kumbuyo uko, chophimba chakukhumbira, chophimba chokhumbirira. Iwo ali onyansa kwambiri mpaka iwo sakudziwa kuti iwo ndi amaliseche. Akazi athu pa msewu atavala akabudula zovala za mwachigololo. Wina wake anandithumizira ine chiduswa cha mupepala tsiku lina cha dress yatsopano iyi yomwe iwo ati azivala, ine ndikuganiza ma inches 14 kuchokera mchiuno kapena china chake. Ndipo ine ndikudabwa ngati athu, ngati akazi athuwa akuzindikira kuti icho ndicho phimba chakukhumbira. Tsopano inu mungati, ine ndikhoza kutsimikizira pamaso pa Mulungu kuti ndine wosalakwa pa zachigololo zilizonse kwa mwamuna wanga, kapena ine zonse izi. Mabe pachiweruzo, inu mudzatchedwa wachigololo, Baibulo linane na chomwecho. Yesu anati, yense yemwe ayangana pankazi, na mkumbira iye, wachita chigololo ndiye kale muntima mwake. Akungu amaliseche, ndipo osa kudziwa hizo. Osa nagazi, osa ugango na okunja uko. Palibe kantu kumandiri na koko tutsa na ndiyo. Ndicho ipa icho. Ndipo kachitidweka mpingo. Kakwane kakuti kakule pela, kuti kazindikira izi kapina kuima motusa na nazo. Kumawalola iyo, kulidula motusi lao, kuzipenta penta, ndiza zifupi ndizi ndu pansi pa zina la Chikristu. Ndichi ntucho ipa bwanji chomwe icho chiri. Mwaona iyo alama liseche kajuwiri muedeni wa satana, ndipo saku ziwa izo ai. Iwo saa kudziwa hizo. Ine ndi kukulupilira, ine ndi kuona mwina mwake kuyangana kutsija linalo kuno. Ziwelo sambiramo. Komwe akazi ali kumeneko tsopano. Ngati nkazi uyo akana zindikira koka chimene iye akuchita. Kwa iye saa kudziwa hizo. Iye ali maliseche. Tupi lake ndi lopatulika. Iye amavula zovala zake zomwe Mulungu anamuveka nazo iye. Ndi khungu. Chifukwa chaka mbado kano. Iye mwolikiza akuzidula po hizo. Iye alimaliseche pansi pa mawu akuti chitukuko. Mapunziro apa mwamba. Chitukuko chabwinoko. Makhalidwe apa mwamba. Mundilole ine nditsimikize kuti izi zikulowa mkati. Zonsezo ndi za mdierekezi. Ndipo zidzaonongedwa pakudza kwa Ambuye Yesu. Izo zidzaonongedwa chiduswa chilichonse cha izo. Sipadzakhala chinthu chimodzi chiti chidzatsalire. Ndipo mzanga kudusa fukoli, pamene inu mukumvetsera kwa ine muno mu Phoenix. Taganizani za zinthu zimenezo. Inu muli pano mukumvera kwa izo. Tsopano, Yesu ananena kuti izo zikanati zidzanyenge osankhidwa ngati kukanakhala kotheka. Mzimu woyamba unali, chophimba choyamba chinali chophimba choyera. Mzimu woyera. Ndipo Yesu ankayenera kuti aziyangana kunja kwa icho. Koma pamene Satana anayamba kuyankhula kwa iye za chidziwiso, iye anangoti asuzumire pang'ono ku dziko. Ndipo ndizo ndendende zomwe mwana wake wamkazi mpingo wachita. Inu mumayenera kuona, inu mumayenera kumavala ngati katswiri wina wapakanema. Kapena anyamata amayenera kuti azichita ngati Elvis Presley. Kapena Pat Boone. Kapena ena anthu amenewo. Pansi pa dzina la chipembedzo. Pat Boone ndi wampingo wa Kristu. Elvis Presley ndi wa chipentekoste. Makhalidwe awiri aziwanda omwe aliponyera dziko mu chisokonezeko choyipa kuposa momwe Judas Iskariote anachitira pakumupereka Yesu Khristu. Iwo sakudziwa izo. Anyamata ameneyo sakuzidziwa zimenezo. Palibe chimene ine ndili nacho chowatsutsa iwo anyamata ameneyo. Amuna, ndi mzimu umene ukuwachititsa izo. Basi, mukaponda kumbali iyo pang'ono kamodzi, kuzilola zoyanga izo zingopeza kugwira kumodzi kuzungulira nkhusi ya chimanga icho. Nthawi imodzi, muone zimene zitachitike. Chimangacho chapita. Izo zamutenga kale iye. Ndipo umo ndi momwe izo ziti zichitire icho. Izo zizichita icho nthawi iliyonse. Eva anangotenga kususumira kumodzi kokha pa dziko. Ndipo ndiloleni ine ndinene china chake kwa inu, mbale ndi mulongo, mu Yohane woyamba, mutu wa 2 ndi ndime ya 15. Ife tikhoza kuwerenga izo ngati mukufuna kutero. Baibulo limati, ngati ife tikonda dziko, kapena zinthu za mdziko, ndi chifukwa chakuti chikondi cha Mulungu sichili ngakhale mwa ife. Tsopano mawu apo si dziko, ndi mawu a Chigriki, ndi kosmos, chimene chimatanthauza dongosolo la dziko. Ngati ife tikonda mafashoni apa dziko lapansi, mdziko. Ngati ife tikonda kachitidwe ka tsikuli, ngati ife tikuganiza, ino ndi nthawi yodabwitsa. Ife tili nazo zinthu zonse izi. Ngati inu mukuganiza izo, chifukwa chakuti kuganiza kwanu ndiko lakwika. Iko ndikopotozedwa ndi mdierekezi. Kuti ngati inu mukonda dongosolo la mdziko, ndi zinthu za mdziko lino, chifukwa chakuti chikondi cha Mulungu sichili ngakhale mwa inu. Muzikumbukira zimenezo. Mulungu, Tauna anizo mwa ifetu kuyangana hapo. Pano ine ndikufuna kuti ndime miniti yokha. Ndikuzani inuka nkhani kakangono. Ine ndinamumva opempheretsa ku nkhondo yoyamba ya dziko lonse. Iwo anali ataponya. Monga Satana pachiyambi pamene iye anabwera ku munda wa Eden. Iye sakanakhoza kuzikumbamo mbeu zija. Iye sakanakhoza kuzionongo izo. Koma iye anazipemelera izo ndi chiphe. Ndipo icho chinalumalitsa mbeuzo. Izo sizinabale za mtundu wake. Icho chinalumalitsa mbeu ya pachiyambiyo. Ndipo ndi chomwe ali maprogramu onse awachipembedzo. Iwo akadali ana amuna ndi akazi ya Mulungu. Koma iwo ali mukulumalitsidwa. Iwo amapita kuchalichi amafuna kumachita bwino. Nani? Samalo wankomwe unani kuti akhale mkazi wa nkhanza. Tumikisa madusa nkomwe musukulu kungoti akhale munthu oyipa. Inu simumajoina nkomwe chalichi ndi kumagwirana chanza kuyika dzina lanu pa buku kapena chilichonse chimene inu mumachita mu mpingo wanu kuti mukhale munthu oyipa. Inu mumachita zimenezo kuti mukhale munthu wabwino. Koma ndi chinyengo ndi kulumala kumene kumachititsa izo. Satana anachipemelera icho. Mwaona. Mulungu sanayambe wakhala konse ndi bungwe. Palibe chinthu chotero chopali ponse simungachipeze mu mawu a Mulungu. Mulungu ndiye bungwe lathu. Ife timakhala bungwe mwa iye. Thupi mwa Mulungu. Kumwamba ndiko kulondola. Mayina athu ali pa buku la moyo wa mwana wa nkhosa. Zindikirani. Koma onani. Ine ndikudziwa ndi zovuta kwambiri. Koma ine ndikufuna kuti inu mupilire pang'ono pokha. Ngati inu mungatero. Nthawi ya nkhondo ya mdziko lonse, mundikhululukire ine chifukwa chochoka kuphunziro langa. Koma kuti tipange mfundo iyi. Ine ndikufuna kuti ndikupatseni inu kugamula kwanga kwa zomwe Satana anachita mu Edeni. Anapemelera, mpemera wachiphe. Chopsha. Kodi inu mungakonde kuti mudziwe chomwe chopemeleredwa icho chinali. Ine ndikhoza kukuwuzani inu. Ine ndilinako kapangidwe kake. Mawu awiri. Kusakhulupirira zomwe zili zotsutsana ndi chikhulupiriro. Anapemelera kusakhulupirira kukayikira. Ndipo sayansi inadzaza mu malo ake. Pamene pali mphanga imene inalowa mu mbewu. Satana anadzazisa mphanga imeneyo ndi chidziwiso ndi sayansi ndi chitukuko. Ndipo izo zinalumalitsa chilengedwe cha thunthu chonse cha Mulungu. Ine ndikudziwa kuti inu muganiza kuti ine ndikutengerani inu pa nthambi. Koma ine ndili pa nthambi yolimodzi ndi inu. Ndipo ife tonse tili pano kuyesera kuti tipeze zomwe tingakhoze kuzichita. Ife sili kunena zinthu zimenezo kuti tikhale osiyana. Ife tiyenera kukhala oona mtima. Ife aliyense tidzafika kumapeto a nsewu pamene ife titi tidzakayankhire pa mawu aliwonse. Pakali pano ife tikudziwa kuti maliwu athu ang'ono pamene ife tibadwa kulira kwathu koyamba kwa kung'ono kumapita pa tepi. Iyo idzasoweredwanso mobweleza pa tsiku la chiweruzo. Ngakhale zovala zomwe mukubvala zidzasonyezedwa pamaso panu pa tsiku la chiweruzo. Ngakhale sayansi yazipeza zimenezo mwa television. Ngona? Vision si mapanga chitunzi, iyo imango chidutsitsa icho. Mtundu wazovala, hawili onse yomwe inu mumasuntha. Maganizo aliwonse ali malingaliro mwanu, mwantheradi amasungidwa pa akaundula wa Mulungu. Ndipo chinthu chachikulu icho chidzayikidwa patsogolo panu pomwe. Iliyonse ya madresi oyipawo omwe inu mumavala, hawili onse yomwe inu munkapita kometetsa tsitsi. Kukadula tsitsi ilo lomwe Mulungu anakupatsani inu, izo zidzakhala zilipo. Inu mudzakayankha chifukwa cha izo. Inu simungakhoze kupanga kusuntha pamenepo. Palibe ngakhale malingaliro okha a mtima wanu pamene inu mukuzichita izo. Adzasaweledwa pamaso panu pomwe. Mudzazithawa bwanji. Ife tidzathawa bwanji ngati ife tichikana chipulumutso chachikulu choterochi. Mukuona? Ife sitidzathawa. Kusuntha kulikonse ndi malingaliro a mu mtima. Zimalembedwa kumene mudera lina. Ngakhale mtundu wazovala zomwe inu mumavala. Television. Television yoonesa mtundu. Imatsimikizira izo apo pomwe. Imazikoka izo ndi kuzisonyeza izo. Mwaona. Ndipo izo zili mudera limodzi lokha. Kuchokera kwa atatu omwe ife tikukhala mowa. Mukuona. Sopano momwe chiphe chakanthira mpingo. Chakanthira dziko la pansi. chiphe cha satana pa mbewu chayika mphanga mwa iyo ndi kuipangitsa iyo kukhala yolumala mochulukira chulukira iye akumira mozama mu mitima ya mipingo ndi mu mitima ya anthu ndi chilichonse sayansi sayansi mpakawo akhala malo omwe mtundu wa anthu kukhala obalidwa mosakaniza ine ndikukhulupirira mbewu iliyonse iyenera kumabala za mtundu wake ndipo mtundu wa anthu ndi mbewu ndi zonse zikubalitsidwa mosakaniza zatifikitsa ife pamalo pakudya chakudya chathu kuchokera mu nthaka chomwe matupi athu akupangidwa kukhala a hybrid icho chayika malingaliro athu onse tsopano ngati matupi athu akugwa kuyambira pa usinkhu wa zaka 20 mpaka 25 chifukwa cha makhungu opanda mphamvu mwa zakudya za hybrid kodi makhungu a ubongo wathu sasowa mphamvu kodi awo si makhunguwo nawonso chifukwa chake rike amathamanga kudusa mu nseu kuno ndi ndodo yote nthayi pamene riketa elvita ndi ambiri a iwo monga ife tikuwatchera iwo dzina kunja kuno ovala mwatheka pamaso pa anthu osokonezeka mu ubongo alibenso malingaliro akuoneka bwino ndi makhalidwe ku nkhani yanga yaing'ono opemphera tsawuyu anati iye anali ali uko ku chipatala ndipo anati anyamata ambiri anali ali mu hema ena iye anali atangobwera kumene kuchokera kunja iye anati iye anapita kumeneko ndipo bwana wina anamuza iye anati opempheretsa ife tikufuna kuti tiyende kupita kunja kuti tikayione m'minda kunja uko uko anali ataponyerako mpweya wa mpiru ndi klorini monga iwo ankachitira m'masiku amenewo ndipo anati ine ndinakafika uko mbale Branham anati uko kunalibe khungwa pa mtengo uko kunalibe mphukira ya udzu uwo unali m'mawa wa chiukitsiro iye anati uko kunali mathanki owonongeka akale kumusiko bwanayo amayenera kukapeza chiwerengero cha iwo ndi kukaona ngati kunali chilichonse chomwe chikanakhoza kuchitidwa kwa iwo pafupi ndi Argon Forest yaikulu anati pamene ine ndinali nditayimapo mwandekha anati ine ndinayang'ana mmwamba ndinati o mulungu uku ndi komwe izi zonse zikudzafikako ndithudi zonse izo zikubwera izo zonse zitawotchedwa popanda moyo paliponse konse udzi utawotchedwa mtengo ndi mipweya imeneyo mtengo itaphedwa chilichonse chinali chitaphedwa chitapindika chikulendewera pansi pamene zipolopolo ndi zinthu zinazing'amba izo ngati icho sichili chithunzi cha dziko lero pamene satana akupemerera kusakhulupirira kwake kupanga hybrid kwake sayansi yake chidziwitso chake mpaka chimene icho chinali pachiyambi pamene mulungu anamuyika adamu ndi eva m'munda paradizo okongola uja opanda imfa opanda matenda opanda chisoni ndipo chilichonse chili changwiro mdongosolo taonani zomwe DDT wa satana wachita ilo lili muchisokonezeko palibe kanthu komwe katsalira mwa ilo iye anati ine ndinayamba kulira ine ndinayenda chobwelera ine ndinakopedwera kumwala anati ine ndinangopitapo ndikukayang'ana pa mwalawo ndinawugudubuza iwo pansi pake pa mwalawo panali duwa laling'ono loyera likumera chinthu chokha cha moyo chomwe chinatsalira chifukwa ilo linali litabisidwa ndi thanthwe mulungu thanthwe langa tibiseni ife lero o mulungu pamene ziphe izi zikuwulukira paliponse mu dzina la sayansi ndi maphunziro tibiseni ife ndisungeni ine mpaka tsiku limenelo o mulungu ndilo pemphero langa tsopano ine ndikuyembekeza kuti ife aliyense tili pansi pa thanthwe limenelo khristu ine ndinalalikira tsiku lina ambiri a inu munazimva izo ine ndinali kupita uko ndi kudutsa mu nkhalango ndikusaka ndipo ine ndinakopedwa kuti nditembenuke ndipo ine ndinayang'ana ndipo apo panali katoni yopanda kanthu ya ndudu kapena paketi kapena chimene inu mumachitcha icho ndipo ndi kampani ine sindikumvelera kuti nditchule dzina lawo koma kampani ya fodyayo inali iwo ali ndi kandemanga sefa ya mwamuna oganiza kukomedwa kwa mwamuna osuta ine ndinayamba kuyendabe chotsika mopitilira pang'ono mkhalangomo ndipo china chake chinandikopa ine bwelera ku paketi ya ndudu ija. Ine ndinaganiza atati akumwamba, ine ndikupita kumusi uku kumtengo uja kumene agologolo aja anayankhulidwa nakhalapo ndi inu mmawa wina. Chifukwa chani inu mukunditanira ine kuti ndibwerere? Ndipo china chake chinati, uli ndi ulaliki ukubwera wala Mulungu. Nkhani yako yalembedwa pa icho. Ine ndinaganiza pa paketi ya ndudu. Ine ndinabwerera, ndipo ine ndinayamba kuganiza. Sefa ya mwamuna oganiza, ndi chinyengo bwanji chomwe icho chili. Ngati munthu akanakhala munthu oganiza, iye sibweza kusuta konse. Koma inu mukuona, anthu amameza zimenezo. Ine ndikukhulupirira zinali zaka ziwiri zapitazo, pamene ine ndinali mu umodzi wa misonkhano yayikulu. Ine ndinapita ku chionetsero cha mdziko, pamene icho chinali ku gombe la kumadzulo. Ndipo iwo anali ndi chithunzi cha U. Briner. Ndi ambiri a iwo uko. Ndipo a science ambiri a iwo anali mu holo yomweyo zakuopsa kwa kusuta. Momwe iwo amakokera utsi uwo kudutsa pa nsangalabwi. Ndipo ankatenga kangowi kakang'ono ndi kuchotsapo chikonga pamenepo ndi kuchiyika icho pa nsana wakhoswe. Ndi kukamuyika iye mu khola. Mu masiku asanu ndi awiri iye anali atadzaza ndi kansala. Iye sankakhoza ngakhale kuyenda. Mukuona? Iye anati, namukoka iye kudzera m'madzi. Anati, Sefa. Anati, Sefa, palibe chinthu choterocho. Anati, inu tsopano, iyi ndi sayansi iyo yeni. Iwo anati, inu simungakhoze kukhala ndi utsi kupatula ngati inu muli ndi phula. Phula limapangitsa utsi. Ndipo chinthu chokha chomwe chili ndi njomba kuti azigulisa ndudu zochuluka. Pamene kuti ngati sindikuyembekezera mukuganiza kuti ndine wosinjilira kapena wotentheka. Mdyerekezuyo mwa munthu ndi yemwe amamupangitsa iye kusuta kuti aziphe yekha. Pamene iye amafuna chikonga cha ndudu imodzi chomwe chingapereke kukhumba kwake. Tsopano kampani imabwera mozungulira ndi njomba yowanyengera wankuti Sefa ya munthu woganiza. Iye amayenera kuti azisuta ndudu zinayi kapena zisanu kuti apange phula lochuluka mwa iye kuti zimukhutitse iye momwe inu munkachitira ndi imodzi. Achimeka! Kugulitsa imfa kwa abale awo ndi alongo. Ine sindikuzimvetsa izo. Komabe mmenemo ine ndinaganiza, ilipo Sefa ya munthu woganiza. Izo ndizoona. Tsopano ngati munthu akusuta, kumbukirani, izo zimapereka kukoma kwa munthu wosuta. Ndiye ngati inu simungakhoze kukhala ndi kukhutitsa chikhumbo cha kusuta, mpaka inu mutapeza utsi mmenemo ndi kupeza ziyenera kupereka kukomako. Kotero iwo umasuta ndudu zinayi kapena zisanu ndi kulipira zambiri pofuna iko kuposa momwe iwo ukanachitira ngati iwe ukanangosuta ndudu imodzi ya chizolowezi. Mwaona? Ndi njomba, njomba ya malonda, wanyenga anthu, achimereka, amene ine ndikamaganiza za Valley Forge, George Washington, ndi magawa awiri pa atatu a asilikali ake, ndipo asavala nsapato pa mapazi awo pa tsiku lozizira lija, kuti atipangira ife chuma chomwe ife tirimo. Ndiyeno achimereka, akumamugulitsa mmereka mbale wake ndi mulongo, imfa pansi pa njomba ya bodza. Chifukwa cha phindu la uve, muzu wacho ipa chonse, chibaba cha ndalama, chikondi. Chinthu chonse cho chachita misala. Sakudziwa kuti chinthu chonse ichi chidzawonongeka. Koma ngati inu simupeza utsi uliwonse, inu simungakhoze kukhala ndi kukomako. Ndiye ine ndinaganiza, ilipo Sefa ya munthu oganiza. Sefa ya munthu oganiza. Ndipo ine ndinayikapo nkhani yanga kuchokera pa Sefa ya munthu oganiza imapereka kukoma kwa munthu oyela. Kotero ine ndinaganiza kuti zipembezo zathu zachita zochuluka kwambiri monga izo watengera anthu mkati ndi kumadzitcha okha a Khristu omwe ali achisawawa. Chiyani? Iwo amakhala nawo ochuluka mu chipembedzo chawo kapena m'mabungwe. Ife timakhala nawo ambiri mmenemo chifukwa ife timawalola iwo kuti azibweramo pansi pa ichi, icho ndi chinacho, ndi chilichonse. Izo sizimapanga kusiyana kulikonse, wola ngati iwo ayika dzina lawo pa buku ndi kumati iwo ndi Mkhristu. Ndizo zonse. Oh, mwachikhulupiriro inu munapulumutsidwa. Inu mumayenera kukhulupirira. Njerekeza machita chinthu chomwecho. Eya, inu muyenera kuti muzibadwa kachiwiri Ndipo izo zimabwera kupyolera mu sefa ya Mulungu. Tsopano, ilipo sefa ya munthu oganiza, ine ndayigwirizira iyo mu dzanja langa. Iyo singapereke kukoma kwa chipembedzo, koma iyo ndithudi izakwaniritsa kukoma kwa munthu oyera, inu mukudziwa. Mkazi wa tsitsi lodulidwa angakhoze bwanji kubwera konse kudusa mu sefa imeneyi? Angakhoze bwanji mkazi ovala akabudula kubwera nadutsa mwa iyo? Kapena amatrauza? Pamene Baibulo limati ndi chonyansa kwa Mulungu kuti mkazi avale zovala zomwe zili zoyenera kwa mwamuna. Ndipo angakhoze bwanji mwamuna yemwe amaganiza chilichonse za iye mwini kubwera kuno ndi kuvala ngati akazi, kumalo la tsitsi lake lizikula ngati mkazi, kutsikira mmaso mwake ali ndi mabibo ndipo litapingirizidwa monga choncho. Iye akumavala zovala zankati za mkazi wake, mkaziyo akuvala zovala zake zakunja. Sefa ya munthu oganiza. Mwamuna oganiza sangachite zimenezo, kapena mkazi oganiza sangachite izo. Mawu a Mulungu sangazilole izo kuti zidutsiremo. Palibe kanthu kamodzi kangakhoze kudusa mu mawu amenewo. Iwo ndi mzimu woyera, ndipo iwo umawabweretsa mawu mkati mwanu, ndipo iwo umapereka kukoma kwa munthu woyera. Tamuonani lero Riketa Panseu, wokondedwa, mapangidwe wokongola, omwe Mulungu anawapereka kwa iye. Ndipo Satana akuwagwiritsa ntchito iwo. Ndipo iye amadziveka yense mopanda khalidwe kwambiri, osadziwa kuti sabata kuchokera lero iye akhoza kukhala akuvunda mʼmanda. Ndikubwera pansi mu nsewu kuno sikale litali, ine ndinali ndikulalikira mu msonkhano waukulu ku Assemblies of God uko ku gombe la kumadzulo, mu msonkhano uko ku Southwestern Bible School. Dona wang'ono akuyenda chotsika ndi nsewu, wang'ono atavala zovala zazing'ono izo, bikini chilichonse chimene inu mumazitcha izo, zilesi zikulendewerapo, atavala chipewa cha ulisha ng'ombe ndi nsapato. Ine ndinali kupita chokwera ndi nsewu, ine ndinaganiza, kamunthu kakang'ono kosauka, mwana wa amayi ndi adadi ena, anayikidwa kuno kuti adzakhale mwana wa mkazi wa Mulungu, ndipo wakhala nyambo ya nsampha wa mdierekezi. Ine ndinaganiza, ine ndikukhulupirira, ine ndingotembenuka ndikubwerera ndikukamuwuza mwana uyo. Iye ankaoneka kuti anali wapafupi usinkhu wa Sara wangayo apo, zaka 17, usinkhu wa zaka 16 kapena china chake. Ine ndinaganiza, ayi, ine kulibwino ndisatero, ine ndingopitirira pa nsewuwu ndikukamupemphera iye, ngati wina wake andiona ine nditayima ndikuyankhula kwa iye, ine kulibwino ndisachite izo. Tsopano, ndipo mvetserani ana a Mulungu, inu mukufika mu malo omwewo Ayezebeli awa atsikuli amasewerera kwa inu, koma mwamuna oganiza amaganiza poyamba. Iye akhoza kukhala wokongola kwambiri, izo zikhoza kukhala kuti ine ndikhoza kukomana naye iye, koma izo zikugulitsira iwe moyo wako nyamata, ena atsikana inu kwa marike awa. Sefa ya mwamuna oganiza imapereka kukoma kwa mwamuna oyela. Inu bambo okwatira, pamene inu muwaona akazi awo pa nsewu monga choncho, inu ana a Mulungu, kodi inu simukuzindikira zomwe zinachitika pachiyambi kumayambiriro? Pamene sayansi inali itawapanga akazi kukongola kwambiri mu dziko la chigumula, mpaka ana a Mulungu anazitengera ana akazi a anthu osati ana akazi a Mulungu, ndipo Mulungu sanaziwale konse izo. Iwo anachiononga chinthu chonsecho sayansi kukongola. Izo zinkakhala chomwecho, inu mukuzindikira kukongola kwa akazi kukukwera mu masiku otsirizawa. Ndi chizindikiro cha mapeto, Mulungu wazitsimikizira izo. Kotero muzigwiritsa ntchito sefa ya mwamuna oganiza, inu mudzakhala ndi kukoma kwa mwamuna oyera. Izo zidzakugulitsirani inu banja lanu, izo zidzakugulitsirani inu udindo wanu, izo zidzakugulitsirani inu chilichonse chomwe inu muli nacho pambali pa icho solo yanu. Izo zidzaliswa banja lanu, izo zidzapangitsa mwamuna wina kudzawalera ana anu, kapena mkazi wina kuwalera ana anu. Tengani sefa ya mwamuna oganiza, iyo idzapereka kukoma kwa mkazi oyela. Pamene inu muyamba wa ku nyumba ya Ometa kapena china chake chinzake, ndipo iwo mkukuzani inu, inu muzikhala ndi kupweteka kwa mutu, inu mukudziwa, tengani sefa ya mkazi oganiza chimene Baibulo linanena. Onani, ndiye tembenukani ndi kuchokako uko, mukuona? inu musachite zimenezo. Ine ndi mbale wanu. Ndipo ine ndi makukondani inu. Palibe chomwe ine ndili nacho mokutsutsani inu. Mulungu akudziwa. Ndipo ndi chimene chimandipangitsa ine kunena zinthu momwe ine ndimachitira. Ndi chifukwa cha chikondi cha Mulungu kwa inu. Ngati mwamuna angapite kunja uko, ndipo iwo nkusakuuzani inu. Abusa anu kumakulolani inu. Kukhazikika ndi kumachita monga choncho. Iye sakukondani inu. Iye sangakhoze kumakukondani inu. Ine sindikanafuna chikondi cha mtundu umenewo pa akazi. Ine ndikufuna ndizikhala ndi kukoma koyera pa mulongo wanga. Ine ndikufuna iye akhale kwenikweni mulongo wanga. Osati wina wake okhoza kunena, wina wake onena kuti iye ndi wokongola kwambiri ndi momwe iye alili. Ndi ngenge za chigololo zokongola izo. Iye amapita ku wanga. Ayi. Ine ndikufuna iye akhale dona. Oh Ambuye, ndisungeni ine pansi pa thanthwe. Inde. Mwa Efeso 5:26. Njira imodzi yokhayo yomwe inu mungakhoze kudzera mu thanthwe limenelo ndiko kutsukidwa ndi madzi olekanitsa mwa mawu. Ndiko kulondola. Tsopano, musamulole mdierekezi uyu apemelere pa inu maphunziro ake. Ayi ayi. Izo zidzapha chikoka cha inu. Musamulole mdierekezi kuti atenge zakuti chabwino ndine wampingo umene amayi anga mkapitako umene abambo anga agogo anga akazi. Musamulole mdierekezi apemelere pa inu zimenezo. Baibulo linanena kale pa mibado ya mpingo isanu ndi iwiri ndi zinthu pamenepo. Izo zonse zapita mpaka kumbewu ndiko kulondola. Chinthu chonsecho chavunda. Chinthu chonsecho ndi bala lonunkha. Musamulole iye apemelere pa inu kuti chabwino ndi maganizo apamwamba. Ife ndife ophunzira kwambiri kuposa momwe tinalili mu masiku akale. Musamulole mdierekezi ayike izo pa inu. Ine ndakusonyezani inu programu yake yonse ya chitukuko. Maphunziro ndi sayansi. Iye wazifikisa izo mpaka mu mpingo momwe ndipo musamvetsere kwa izo. Muchotse mutu wanu kwa matelevizioni onyansa akale awo ndi zinthuzo. Ndipo nkhani yathu ikuti musakhale otengera, koma inu mukhale osinthidwa. Osati kulowamo ndi kumati, ine ndinatsimikiziridwa la Mulungu. Ayi, pitanumo ndi kukasinthidwa pakali pano. Kusinthidwa kuchokera kuchomwe inu muli, kupita kuchimene Mulungu akufuna kuti inu mukhale. Tsopano, izo zimatengera pa mtundu wa mbewu imene ili mwa inu. Ngati ili mbewu ya luntha, yaza maphunziro yomwe yayikidwa mwa inu, ali chinthu chimodzi chokha chomwe iyo ingakhoze kuchita. Kukulumalitsani inu, basitu, wa mwana wa mwamuna kapena mwana wa mkazi wa Mulungu. Ndicho chinthu chokha iyo ingakhoze kuchichita. Anthu lero, pamene ine ndikuyang'ana kunja, iwa kumachita ngati kuti iwo sama klubi ya nkomwe kuti kuli Mulungu. Mundikhululukire ine kufotokoza uko ngati kumvelera kwa wina wake kukupwetekedwa ndizi. Ine sindikutanthauza kutero. Mala Mulungu angapo apitawo, ine ndinayitanidwa ndi mwana wanga yemwe wankazi kuti ndibwere pa television kuti ndidzaonere kuimba kwa chipembedzo. Izo zimakhalapo la Mulungu mmawa. Ine ndikafuna kuti ndimumve Oral Roberts pa programu yake. Ine ndinawuza iwo kuti andiuze ine. Anati, inu muimve iyi. Ndi nyimbo yopambana ikuimbidwa. Mwana wanga wa mamuna atayima apo, anandiuza ine za iyo, nayenso. Ndipo ine ndinayatsa chinthu chimenecho. Ife timachita kubwereka kwa mkazi yemwe ali ndi television mu nyumba yake. Ine sindimalinga konse kuti ndidzakhale nayo mu nyumba yanga. Ayi bwana, ine sindimachifuna chinthu chimenecho mu nyumba yanga. Ine ndingachombere icho ndi mfuti yanga. Ine sindimafuna chilichonse chochita ndi chinthu choyipa icho. Ayi bwana. Koma anatenga, mundilole ine ndikuuzeni inu za aku Arizona inu pano. Inu munaona chiwerengero chija tsiku lina cha masukulu sichoncho inu. Magawo 80 pa zana ana mu sukulu aku Arizona akuvutika ndi kupelewera kwa maganizo. Magawo 67 pa zana ayo anali chifukwa choyang'ana pa television. Nanga bwanji zimenezo. Inu kuli bwino muzigwiritsa ntchito mfuti yanu. Mwaona. Tsopano, musamulole mdierekezi apemelere pa inu ndi zimenezo. Ayi bwana. Tsopano anthu, monga ine ndinanena, anthu amachita ngati iwo sadzatsowa kuti adzabwere ku chiweruzo. Anyamata awa ndi asungwana. Iwo anali ndi banja lina la chimwenye ndi gulu lonse la zinthu. Ine ndikuganiza munthu otchedwa Bambo Poo ndiye mkulu wa izo. Ndipo ngati ine ndinayamba ndaona konse kutonza kwa makono kwa nyimbo, kunali momwe iwo ankachitira nazo. gulu la Marike ataima pamenepo akugwedeza manja awo mwamba ndi pansi. Ine ndithu ndinamuyamikira mnyamata uja mauno yemwe amayimba amaoneka mwabwino ngati mwamuna weniweni. Ine ndikuzikonda izo pamene inu amuna amalonda nthawi zina kuno mumabweretsa gulu la Marike awa omwe amayima kuno ndikukuwa ndikufula ndimwapitiliza ndikugwira mpweya wawo mpaka achite bluu pa nkhope pawo. Ndipo uko sikuyimba ayi, uko ndikungopanga phokoso lambiri la mwasayansi. Kuyimba ndi nthetemya zochokera mu mtima. Ndipo ine ndinaganiza zachisoni bwanji, ndizamanyazi bwanji chomwe zili. Kotero momwe pansi pa dzina la chipembedzo, iwo amachita ngati kuti kulibe Mulungu. Wina wake ananena tsiku lina kwa nyamata yemwe akuyenda ndi mwana wanga wamkazi. Nyamata wa Chikhristu anati, kupereka ndemanga yochenjera yokhudza Adamu ndi Eva. Anati, Eva akudusa mmunda anati, ana inu mukuona mtengo uwu apo? Anati, pamene amayi anu anadya natitulutsa ife kunja kwa nyumba ndi kwathu. Kodi inu mungakhoze kulingalira amayenera kuti akhale ali mkhristu olimba yemwe akanatenga lonjezo ndi mawu a Mulungu ndi kuziponyera izo ku khola la nkhumba? Iwo amachita ngati iwo sadzati adzabwere ku chiweruzo, koma Mulungu adzabweretsa chinsinsi chilichonse pa chiweruzo. Iwo amachita ngati kuti kulibe Mulungu. Ine sindikufuna kuti ndiwatchule iwo opusa, kwa Bible linati opusa sikukhoza. Yesu anati, izo sindizo musamutchule munthu aliyense opusa. Koma mu Masalimo 14:1 opusa amanena mu mtima mwake kulibe Mulungu. Mukuona? Iwo sali, ine sindikufuna kuti ndiwatche iwo opusa, koma iwo amachita ngati iwo ali, iwo amachita monga choncho. Kotero inu mukuona, pamene ife tili lero, ngati kulibe Mulungu, ndine wa mpingo. Ndipo chinthu chonsecho, Baibulo ndi nthabwera yayikulu. Mpingo wathu ukudziwa komwe iwo akupita. Eya, kulunjika kumene wa ku Gehena. Ndende, ali kumene panse wawo omwe akutsika kudusa kupyola mu science ndi maphunziro, maseminari a theology ndi zinthu, basi kumangu apemelera iwo akudutsa mu nsewu omwewo. Mzimu Woyera sumakhala ndi mwayi woti upereke vumbulutso pakali konse. Seminari azidulira kale kunja izo. Mzimu Woyera ndi woti uzititsogolera ife, osati seminari, osati mabishopu ndi oyang'anira ndi ena otero. Mzimu Woyera ndiye mtsogoleri wathu. Kaina anali munthu otero monga choncho. Iye anali wachipembedzo kwambiri muzochita. Tsopano, ngati chipembedzo chili zonse zomwe inu muyenera kukhala nazo, ndiye Mulungu anali wosalungama pakumuweruza Kaini. Chifukwa iye anali wachipembedzo. Iye anali wachipembedzo basi, ndi wodzipereka monga Abele analili. Tsopano kumbukirani, iye ankaganiza za Mulungu. Iye ankamupembedza Mulungu. Iye anali nawo mpingo. Iye anamanga guwa. Iye anapanga nsembe. Iye ankapemphera, iye ankapembedza, ma iye anakanidwa. Zilibe kanthu motani, Esau anali nayenso. Mukuona? Chipembedzo, onani, imeneyo ndi ntchito ya Satana. Osati kuti aphe chinthu chonsecho, koma kungochiyipitsa icho, ndizo zonse. Yesu angaphe chinthu chonsecho. Osati chikominisi, ayi. Otsutsa Khristu si chikominisi. Bible linati, izo zikanati zidzanyenge osankhidwa ngati kukanakhala kotheka. Musamasamale zotchinga za zitsulo, koma za chibakuwa izo. Koma zindikirani, Kaini anabwera kudzapembeza, koma iye anali ndi mbewu yolakwika mwa iye. Mbewu ya serpent. Mluzu wa serpent unali utalizira pa iye, pakuti iye anali mbewu ya mkazi. Iye ankadziwa chifuniro cha ngwiro cha Mulungu, koma iye anakana kuti achichite icho. Kodi inu mukudziwa zimenezo? Satana amachidziwa chifuniro cha Mulungu, koma iye amangokana kuti achichite icho. Zindikirani, iye anali atamuona Mulungu akutsimikizira uthenga wa Abele. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muganize, mugwiritse ntchito sefa yanu ya mwamuna oganiza tsopano kwa miniti. Thenga olondola wa Abele, umene Mulungu anautsimikizira kuti unali choonadi. Kodi inu mukupezapo tsopano? Uthenga wa Abele unali utalandiridwa. Ndipo Kaini anaziona izo, ndipo anadziwa kuti Mulungu anali atautsimikizira uthenga uwo kuti ndiwolondola. Koma iye sakanakhoza basi kuchita izo. Kunyada kwake kunamulepheretsa iye kwa izo ndizoona. Mnyada kwake kunamulepretsa iye kuchita izo. Iye anamuona Mulungu akutsimikizira uthengawo. Kotero izo zikuoneka kuti zili tsopano zovuta kwambiri kwa anthu kuti azichepetsere okha kumawa Mulungu. Iwo samafuna basi kuti achite zimenezo. Iwo amadzichepetsera okha kukachikhulupiriro ka mpingo zedi. Koma osati kumawa Mulungu. Ngati inu mukufuna kuti muzipeze izi, inu mupite ku. Ine ndili nawo malemba pano, ndi omwe ine ndikuyang'anirapo pano, Genesis 4:6 ndi 7. Mulungu ananena kwa Kaini anati, chifukwa chiyani nkhope yako yagwa? Chifukwa chiyani iwe uliyense wodzaza ndi kupsa mtima kumayendayenda? Iwe wangomva uthenga umene wakukuitsa iwe. Anati chabwino, iwe ukuchitira chiyani izo? Chifukwa chiyani nkhope yako yagwa? Chifukwa ine sindinabwere kuchalichi chako. Kotero chifukwa chiyani iwe unachita izo? Kodi inu mukugwiritsa ntchito sefa ya mwamuna oganiza? Mukuona? Kapena, bwanji sunati, bwanji waukuoneka monga choncho? Anati, ngati iwe uti uchite bwino, pita ukachite momwe mbale wako akuchitira kunja uku. Ine ndikulandira iwe ndipo ndikudalitsa iwe. Ine ndikuchitira iwe chinthu chofanana. Koma iye sakanakhoza basi kuzichita izo. Iye anati, tsopano ngati iwe sutero, chimo la kusakhulupirira lagona pa khomo. Tsopano pamene iwo akutiuza ife, masiku azo zizuitsa anapita, iwo nkumaziona izo zikuvomerezedwa mwangwiro kwambiri ndi kumatsimikiziridwa, inu mukuona, zinthu zonse izi zomwe Mulungu analonjeza kuti iye akanati adzazichite mu masiku otsiriza. Za chivumbulutso 10 ndi Malaki 4, zinthu zonse izo zitatsimikiziridwa mwangwiro kwambiri. Chavuta ndi chiyani abale? Chalakwika ndi chiyani? Mwaona? Ngati iwo satero kusakhulupirira, komwe kuli chimo, lilipo chimo limodzi lokha ndilo kusakhulupirira. Zoona zimenezo. Inu simumaweruzidwa chifukwa inu mumamwa kusuta kutafuna kuvala zazifupi kuchita chilichonse chimene inu mumachita. Ayi, izo sizimakuweruzani inu, chifukwa chakuti inu simumakhulupirira. Ngati inu mukanati muzikhulupirira, inu simukanati muzichita izo. Mwaona? Okhulupirira samachita zimenezo, iye amatenga sefa ya mwamuna oganiza. Mwaona? Kapena sefa ya mkazi oganiza. Ina ya iyo. Chabwino. Koma inu mukuona, chimo lagona pa khomo. Tsopano zindikirani chomwe izo zinachita kwa Kaini. Ndipo izo zikhala zili zofanana lero.
It made Cain go away a willful.
Izo zinamupangitsa Kaini kupita kwina wochimwa mofuna dala. Iye mwakufuna anali wosamvera. Munthu aliyense adzakhala mwa njira yomweyo. Mwakufuna iye sanamvere atatha kuona uthenga wabere ukutsimikizidwira kwambiri ndi Mulungu kuti iwo unali woona. Ndipo anakana kuti achite izo, anachita chinthu chofanana pamenepo. Iye anawoloka mzere wolekanitsa. Pali mzere umene inu mungakhoze kuwoloka, inu mukudziwa zimenezo, si choncho inu. Tsopano atumiki, nonse kuno ndi kunja mu dziko la Lamya, mene kulengeza uku kukubwera kudutsa fukoli. Kodi inu mukuzindikira zimenezo, amene inu muona kuti izo ndilemba, ndipo inu nkusachita izo, Mulungu sangati nthawi zonse. Iye adza, inu muzipitilira kumadalitsidwa. Chotero anali aliyense wa Israeli, iwo ankakhala mu chipululu momwe, ndi kumalerana mbewu ndi kumadalitsidwa ndi chilichonse, koma aliyense wa iwo analekanitsidwa kwamuyaya ndi Mulungu. Yesu ananena chomwecho. Inde, Mulungu azikudalitsani inu mopitilira basi, koma inu mwapita ndi tudi. Ndi chimene Bible likunena tsopano. Ndichimene iye ananena. Zindikirani, inu mukhoza kuwoloka mzere wolekanitsa. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kaini anatero. Tiye ntingotembenuzira apa miniti. Ine ndili ndi Hebrew 10:26. Tiye tione ngati ine ndingazipeze izo mwansanga momwe. Buku la Hebrew mutu wa 10 ndi ine ndikukhulupirira ndime ya 26. Ine ndinazilemba izo pano miniti yokha. Ngati inu mungapirire ndi ine, ndipo tiye tingowawerenga iwo miniti chabe. Chabwino. Ndi ife apa. Pakuti ngati ife tichimwadala, pambuyo pakuti ife tilandira chidziwitso cha choonadi, sipamatsalaso nsembe ina ya kwa chimo. Koma maonekedwe ena opya chiweruzo, ndi ukali opya, mene uti udzamuononge ndaniyo. Ndizo, pakuti atero mauoyera Mulungu. Ngati ife sitikhulupirira mwakufuna, pambuyo pakuwaona iwo ndi kuwamva iwo. ndiye ife tawoloka nzere apo sipadzakhala konse chikhululukiro china kwa izo inu mwawoloka nzere oh inu muziti mulungu akundidalitsabe ine oh eya kumbukirani israeli mizere ya mmalire amene mulungu anawapatsa iwo lonjezo uko mudziko loyera mudziko ilo linali labwino la mkaka ndi uchi ndipo pamene mose anamutuma kalebu ndi yoswa ndi azo ndi kuti apite ndi kukalizonda dzikolo ndi kubweretsa mbuyo umboni wotsimikiziridwa khumi a iwo anati ife sitingakhoze kuzichita izo ndife osakhoza tayang'anani pa zovutazo apo ife tikhala tili otentheka ife tili nazo zinthu zazing'ono kwambiri izi zoti timenye nazo taonani zomwe iwo ali nazo ife sitingakhoze kuchita izo ife sitili okhoza kuzichita izo yoswa ndi kalebu anati ife ndife oposa kukhoza kuzichita izo mulungu anapanga lonjezo ndipo akumbukirani iwo anatembenukira mbuyo apo panali pa Kadeshi Barnea ndipo iwo anabwerera mbuyo ndipo anakhala oyendayenda mu chipululu ndipo aliyense wa iwo anafa ndipo anatayika kwa muyaya yesu ananena chomwecho musadutse nzere wolekanitsa uwo onani pamene inu mukudziwa kuchita bwino ndipo nkusama kuchita iko kwa inu ilo ndi chimo israeli anachita mofanana iwo atamuona kale mose kuti watsimikiziridwa ndiyeno nkudzamulola balaamu wapemelera iwo mbewu yofunika yotsimikiziridwa iyo abusa inu musati nkomwe munene kanthu kowatsutsa mawu awa tayang'anani pa balaamu iye anali mneneli ndipo iye anayiona mbewu ya mulungu ikutsimikiziridwa koma pansi pa chipembedzo chake chomwe chachikulu chomwe iye ankakhalamo mowabu ataliona gulu lija la oyendayenda akubwera kudusa mu dzikolo iye analipemelera ilo ndipo anati chabwino dikirani miniti ndife tonse akhristu ndife tonse okhulupirira moti makolo athu ndi makolo anu ndi ofanana kodi sindife ana aloti kodi sanali loti mdzukulu wa abrahamu kodi sindife tonse ofanana tiye ntizikwatirana wina ndi mzake ndipo israeli monga eva mʼmunda wa edeni anamulola satana kupemelera pa iye iye anapemeleranso pa israeli kupyolera mwa mneneli wabodza pamene mneneli weniweni anali ndi iwo ali nawo mawu otsimikiziridwa koma mwakudziwa kwa chidziwiso cha luntha iye anawapemelera iwo taganizani za izo tsopano izo sizinakhululukidwe mkomwe chimolo silinakhululukidwe mkomwe mbewu zinavundira mu njira ya ntchito momwemo pa ulendo wa ku dziko lolonjezedwa aliyense wa iwo anawonongeka ndipo anavunda molunjika kumene mu mpingo mu mzere wa ntchito akumutsatira mulungu ndipo anamulola satana kuti apemelere mpemera wa luntha uwo pa iwo wa maphunziro kudziwa kwa luntha kumati bwanji ife tonse ndife amodzi ndife tonse ana a mulungu inu simuli koma iye anamulola mphunzitsi waboza uja uko awapemelere iwo ndi lingaliro la luntha ilo lomwe iye anali nawo la iwo ndipo basi momwe ikumeniko khanso ikuchitira pakali pano onani chinthu chofanana bwanji ife tonse tilumikizane limodzi mu bungwe limodzi lalikulu kachitidwe kanu konse ka chibungwe ndi kamdyerekezi ndi chilemba cha chilombo mu baibulo ine ndikhala nalo buku pa izo posachedwa apa ambuye akalola zindikirani mu nthawi ya nowa waona mawu ali kumangidwa kuti ayandame tsopano ndiloleni ine ndipange ndimanga yaing'ono pano mawu akuyikidwa palimodzi kuti asinthidwe kuchokera ku nthaka kupita mu mlengalenga akuona chimango cha chinthucho koma ali ndi kumvetsa kwawo kwa luntha ankaseka pamaso pa mneneli nowa pamene iye anali kulosera za nthawi yotsiriza koma zinachita chiyani chimango icho chinamangidwa ndi mawu a mulungu anamata mkati mwake ndi kunja ndi pemphero ndi chikhulupiriro pamene mvula inabwera kumvetsa konse kwa luntha la zipembedzo kunafa ndipo kunavundira umomomwe mu mipingo yawo momwe pa dziko lapansi pomwepo ndipo chombo chinayandama pamwamba pa izo zonse mbewu zopemereredwa mwa sayansi zinavundira mu chiweruzo chomwecho kodi ife tikuyesera kuchita chiyani muli monse kodi ife tikuyesera kuti tikhazikitse mpingo wathu kapena kodi ife tikuyesera kuti tikhazikitse mawu a mulungu kodi ife tikuyesera kumachita chiyani kodi ife tikugwira ntchito pa chiyani Kodi ife tikuwezira kuti tiwabwezira anthu mbuyo mwichi? Kodi Eva wankuluyu akuwezira kuchita chiyani pano mu masiku otsiriza ano? Eva wampingo uyu. Ine ndiyenera kuti ndisiye pakali pano pomwe mbale kufukata tayamba kuchedwa kwambiri. Ingo ndipatsani ine pafupi maminiti 15 onjezera. Ndipo ine ndi imina panga, malemba anga apa. Eya, chabwino. Ine ndikudziwa, chabwino. Anthu mwina mwaka kufuna alowe muno ndikudzasesamo muno. Koma ine ndikungooneka ngati kuti izi ndizovuta kwa ine kuti ndizisiye. Ine ndifulumira. Chabwino, taonani science yaikulu ya maphunziro. Eva wa hybrid lero, wochedwa mpingo. Kodi iye akuyesera kuchita chiyani? Kodi iye akuyesera kuti awakuze mawu a Mulungu ndi kumawalola anthu kuti azichita momwe iwo akuchitiramu? Iwo sakugwiritsa ntchito sefa ya mwamuna oganiza, kapena sefa ya Mulungu. Taonani zomwe iwo akubala. Iwo akumadzikweza okha. Mpingo uli mu mbewu yake yolumala ya program ya chidziwitso zapangitsa mtundu wonse kuti ukhale mbuli mwa sayansi ku mawu a Mulungu. Tsopano ine ndizigwira ndemanga izo. Ine sindizigwira izo motalika kwambiri tsopano kuti ndifike potsiriza. Mbuli mwa sayansi pamene Mulungu pomwe pano pa dziko lapansi akuchita zinthu zomwe iye akuzichita mwa mawu ake olonjezedwa, ndipo iwo sakuzilabadira izo ndi kuchokapo chifukwa iwo ndi mbuli mwa sayansi. Mbuli mwa sayansi. Ine ndinali kumwatulirapo chifukwa cha mbale Williams pano, analemba pomwe pano pa chiduswa cha pepala. Inu mukhoza kukhala pa izo madzulo onse china chake. Koma ine ndikuyamikira izo, izo ndi zabwino kweni kweni, mukuona. Koma anthu ali akumachimwa mwadala. Izo zabweretsa kachitidwe konse ka dziko la mpingo lero mu tchimo la dala motsutsana ndi Mulungu. Bwanji khalidwe wamba lingatsimikizire kwa inu kuti izo nzona. Chabwino, chotchinga chakukhumbira chachititsa khungu maso ake kwa mawu a Mulungu. Ndipo iye akudzipeza yekha wamaliseche kachiwiri. Inu mukudziwa Mulungu mu chivumbulutso 3 anati, bwerani mudzagule mankhwala opaka mmaso kwa ine kuti maso anu akhoze kutseguridwa. Naona, mankhwala opaka mmaso ndi mawu ake. Inu mukudziwa iwo amati, chabwino, munthu uyu anaphunzira kwa zaka 40 kuti apeze ma degree yake. Iye ndi BLD, DD, ndi zonse izi. Inu mukudziwa zomwe Yesu ananena za izo? Iye anati, mwamuna adzikane yekha. Paulo anatero. Inu mukuti izo sizikutanthauza zimenezo. Chabwino, chifukwa chiyani Paulo amazitsatira izo ndiye? Iye anati, ine sindinabwere nkomwe kwa inu ndi mawu odolola a nzeru za munthu, chifukwa inu mukanati mumange ziyembekezo zanu pa izo. Koma ine ndabwera kwa inu mu mphamvu ndi maonetseredwe a Mzimu Woyera kuti mawu anu akhoze kukhala, chikhulupiriro chanu chikhoze kumangidwa pa mawu a Mulungu, osati maonetseredwe a nzeru. Izo zikuoneka kuti anthu ataya makhalidwe ambawo ndi chifatso. Iwo sali monga momwe analili. Izo zinali mwakuti pamene mneneri ankati pakuti atero Ambuye, anthu ankanjenjemera. Eya, iwo ndithudi ankatero. Anthu ankasuntha pakuti iwo ankachita mantha. Koma tsopano iwo ataya mantha awo onse kwa iwo. Iwo sakumuopa Mulungu. Solomoni anati kuopa Mulungu ndicho chiyambi cha nzeru, chiyambi chabe cha iyo. Koma mneneri ankhoza kuyankhula pakuti atero Ambuye, anthu mkumati zankutu. Maona, palibe chiyembekezo kwa iwo. Ndizo iwo amati, bwanji, ife ndife anzelu, ndife alunta. Ife sitiso kuti tizitenga zinthu za mtundu umenewo. Ife tikudziwa zomwe ife tikuziyankhula. Palinso mwambi wakale kuti zitsiru zimayenda ndi nsapato za gogoda pamene angelo amaopa kupondapo ndithudi. Tsopano, kodi kusintha ndi chiyani, mwansanga? Ife timakupeza bwanji iko? Chiyani chimachititsa kusintha? Mulungu amachita iko mwa mzimu wa mawu ake. Iye amasinthitsa. Iye amabzala mbewu yake, amaponyera mzimu wake pa iyo. Ndipo iyo imabala zibalo, mzimu woyera wake umayisintha mbewu ya mawu mkati kuti itsimikiziridwe za mtundu wake. Ndi mtundu wanji wa mbewu yomwe inu muli? Izo zimangosonyeza zomwe zili mwa inu. Inu simungakhoze kuibisa iyo. Chilichonse chomwe inu muli mkatimo, icho chimasonyezera kunjaku. Inu simungakhoze basi kubisala kwa izo. Inu simungakhoze basi kupanga mtengo uwo kukhala chilichonse kupatula chomwe iwe uli. Mwaona? iwo ukala uli mwanjira imeneyo. Zimoyera umazisintha mbeu zomwe zili mkati mwakemo, zibe kanthu mtundu wa mbeu zomwe zili, iwo umazisintha izo. Ngati zili zoipa, izo zimadzabala zoipa. Ngati zili zachinyengo, izo zimadzabala chinyengo. Ngati izo zili mawu eni eni a Mulungu, izo zimadzabalapo mwana wa mamuna wenu weni kapena wankazi wa Mulungu, kupyolera mu sefa ya mamuna oganiza. Pamene mbeu itulukirapo, iyo imatulukira kudzera mwiyo, iyo imabala mwana wa mamuna ndi wankazi wa Mulungu. Siku lina pamene dziko linali mundima wachisokonezo, Mulungu, sopano mvetsirani mwacheru, chifukwa ife sitiyankhula basi, kungotalikitsa pang'ono. Penyani, siku lina pamene dziko linali kachiwiri mu mitundu yonse ya zipembedzo, kusamba mmanja, mipoto, kuvala mikanjo yosiyanasiyana ndi zipenenga ndi zinazotero. Ilo linali mkati mwachisokonezeko cha thunthu. Israeli weniweni wa Mulungu anali atapotozedwa, nachoka ku malamulo ndi malangizo a Mulungu. Yesu anati, inu ndi miyambo yanu mumawapangitsa mawu a Mulungu kukhala opanda chochita kwa anthu mwa miyambo yanu. Ndipo tayang'anani pa nsembe woyerawo omwe iwo ankawatcha. Ndipo Yesu anati, inu ndinu Atate wanu mdyerekezi, ndipo ntchito zake inu mukuzichita. Maona, ndi ndendende zomwe iye ananena. Sopano pamene dziko linakhala mu chikhalidwe cha mtundu umenewo, mzimu wa Mulungu unasunthira kachiwiri pa mbewu yomwe inakonzedweratu. Iye anasandulizidwa ndi kusinthidwa, Yesaya 9:6, pa zalonjezo lake. Iye, Mulungu anapangidwa mu mnofu wa munthu kuti ayipulumutse nthawi ya chisokonezeko iyo. Pamene munthu anapangidwa mu chifanizo cha Mulungu, apa pakubwera Mulungu mwa mneneri atapenyeratu izo. Sopano kumbukirani, mawu mneneri anazioneratu izo. Mneneri yemweyo basi, yemwe anamuona Satana mu masiku otsiriza ano. Mwaona, wadongosolo la maphunziro ili, ndi zinthu zomwe iye ali nazo. Programu ya zachipembedzo. Mneneri yemweyo, Yesaya 9:6 anati, kwa ife mwana wabadwa, kwa ife mwana waperekedwa, ndipo dzina lake azachedwa Wauphungu, Kalonga wa Mtendere, Mulungu wa Mphamvu, Atate osatha, ndipo ku ulamuliro wake sikudzakhala mapeto. Ndipo mawu awo anali mawu a Mulungu, ndipo mzimu unasunthira pa mawu amenewo, ndipo iwo anawumbidwa mu chiberekero cha namwali, mamuna, mwana wa mamuna wabadwa, osati walengedwa, wabadwa. Satana anayesera ndi kuyeseranso kuti apemelere iwo. Iye anamutengera iye pamwamba ndipo anati, ngati iwe uli chimene iwe ukuti iwe uli, ndiye chita zina za machiritso awa pano kwa ine. Ndisonyeze ine momwe iwe ungakhoze kuchitira izo. Sandutsa mkate uwu ndi miyala iyi ikhale mkate, tiye tikuone iwe ukudziponyera pansi, chifukwa lemba limati iwe udzachita izo. Inu mukuwaona adiyerekeza chipembedzo awa lero akumanenabe chinthu chomwecho. Ngati pali chinthu chotero ngati machiritso auzimu, apapa gona mbale wakuti ndi wakuti, tiye tikuone iwe ukumuchiza iye. Mdyerekezi yemweyo anayima kwa Yesu pa mtanda anati, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, tsika kuchokera pa mtandapo. Mawu anati iye anali mwana wa Mulungu. Mzimu unatsimikizira kuti iye anali mwana wa Mulungu. Yesaya 9:6 anakwaniritsidwa. Ndipo usiku wina ambiri a inu mukuwulutsa mawu munamva, momwe ife timaperekera malemba ena osamvetsetseka 60. Pafupifupi, ine ndikukhulupirira, otsimikizira kuti lemba linanena kuti uyu anali iye. Oh, Satana anayesera ndi kuyeseranso kuchita chilichonse. Usiku ina atagona kumbuyo kwa ngalawa, iye anamuona iye atagona. Ndipo iye anati, ine ndimuononga iye pakali pano, koma iye sakanakhoza. Iye anayesera kuti amuyese iye kuti achite chinthu cholakwika, koma iye sakanakhoza kuchichita icho. Bwanji, iye anali atapemeleredwa ndi zobweza mphamvu zakukonzedweratu. Izo sizingakhoze kunyengedwa. Ayi ayi, mawu anati iye akanadzakhala ali pano. Amen. Palibe mdyerekezi atamuvutitse iye, ndipo palibe mwana wina wa Mulungu yemwe anakonzedweratu kuti adzatenge malo ake. Iye anapemeleredwa ndi zobweza mphamvu. Chiphe cha Satana, madotolo achipembedzo, samamukhudza iye nkomwe konse. Iye amangosuntha mopitirirabe, palibe chomwe chiti chimuvutitse iye. Mwaona, izo zinalibe chochita chilichonse pa iye. Chabwino, ine ndikupanga iwe ukhale bishopu wa dziko lonse lapansi. Ine ndili ndi ulamuliro pa ilo. Ngati iwe uti undipembedze kokha ine, tiyeko dzadja wina gulu langa. Ine ndikupanga iwe kukhala ulamulira. ine nditsika nkukula iwe ukwerepo. Iye anati, pita kumbuyo kwanga Satana, zinalembedwa kuti iwe uzipembedza Mulungu. Mau, ndipo iye yekha iwe uzimutumikira. Ndiye tsiku lina, pa munthu wankulu uyu ine ndikufuna kuti ndikhale pamenepo kanthawi. Koma tsiku lina, mzimu unasunthira pa iye kachiwiri, chifukwa panali mawu ena omwe analembedwera za iye, ochokera kwa Mulungu kupyolera mwa mneneri. Ndipo iye anatsogozedwa kuti akaphedwe. Monga mwana wankhosa. Ndipo mzimu unasunthira pa iye, ndipo unamutsogolera iye, ndipo unamutumiza iye ku mtanda wa pa Calvary. Pamenepo iye anafa. Ndipo chilichonse chimene chinayankhulidwira za iye mu imfa yake chinakwaniritsidwa kuti abweretse kuwala ndi moyo kwa mbewu yonse yokonzedweratu ya Mulungu yomwe inali pa dziko lapansi. Iye anabweretsa njira yochitira izo. Apa pali mbewu, mzimu umabweretsa moyo kuwasintha ana amuna ndi akazi a Mulungu kuchokera ku dziko mu chisokonezeko cha ndima ichi kukalowa kuti akhale ana amuna ndi akazi a Mulungu. Musapunthwe pa mawu awo akuti kukonzedweratu, ine ndikudziwa kuti inu mukutero, koma mvetserani, awo si mawu anga, awo ndi amodzi a mawu a Mulungu. Inu mufuna kuti muwawerenge iwo? Werengani Efeso 1:5, omwe iye anatikonzeratu ife kuti tidzakhazikitsidwe monga ana ake kupyolera mwa Yesu Khristu. Mwaona? Mungu ndilola ine ndiziswe izo mini ndiyoka, kuti ndiziswe izi zichoke mu malingaliro anu. Taonani, basi monga inu munali mwa Atate anu pachiyambi, mbewu ya nyongolosi. Kodi inu mukuzidziwa zimenezo? Aliyense wa inu? Inu munali mwa gogo anu, amuna, aponso. Kodi inu mwadziwa zimenezo? Werengani buku la Hebri. Mne ife tukupeza kuli Levi anapereka cha kumi, pamene iye anali mchiuno cha Abrahamu, mibado inayi mbuyo mwa iye. Pamene Abrahamu anapereka za kumi kwa Melkizedeki, izo zinawerengedwa kwa chidzukulu chake mmusi umo kwa iye, ndipo iye analipo apo mchiuno cha Abrahamu. Ndi zimene zoti mwaona. Inu munali muchiuno cha abambo anu, koma abambo anu sakanakhoza kukhala ndi chiyanjano chilichonse ndi inu, mpaka inu mutasinthidwa kukhala thupi la nofu. Mwana wanga apo anali mwa ine. Ine ndinkafuna mwana, koma iye anali mwa ine pamenepo. Mukuona? Iye anali mwa ine apo, koma kupyolera muchikwati, iye anasinthidwa kudzakhala mwamuna monga ine. Ndiye iye anadzakhala monga ine. Ndipo inu munadzakhala monga makolo anu. Mwaona? Fukwa izo zinali mwa inu poyamba pomwe. Tsopano ngati ife tili ana Mulungu, zikhumbo zake, chimene inu muli chikhumbo cha bambo anu, osati amayi anu, bambo anu, nyongolosi imakhala mwa bambo, mwaona? Ndipo tsopano mayi anu anali chofungatira, chimene chinakubalani inu, chinabala mbewu ya bambo anu, mwaona? Ndipo dziko lapansi mwathupi, nalonso ndi chofungatira chimene chimabala mbewu ya Mulungu, mwaona? Chimodzi basi. Osati dziko, momwe dziko lili lalikulu, ndi momwe alili wankulu Mulungu yemwe analipanga ilo. Mukuona? Tsopano, ngati inu muli mwana wa mwamuna ndi wamkazi wa Mulungu, ndiye inu munali mwa Mulungu pachiyambi. Ndi inu chikhumbo chake. Ngati inu simunali ukwapo, ndiye kuti inu simunali konse, kapena simudzakhala konse. Chifukwa ine sindingakhoze kubala kuchokera muchiuno changa mwana wa bambo uyu apa, kapena bambo uyu apo. Ine ndingakhoze kokha kubala ana anga omwe, ndipo iwo azikhala nawo maonekedwe anga. Aleluya! Inu mukuziona zimenezo? Ana amuna ndi akazi anali mwa Mulungu pachiyambi. Tsopano taonani, inu muli nawo moyo wa muyaya. Inu mukutero, ife tikukhulupirira zimenezo kuti ife tili nawo moyo wa muyaya. Chabwino, alipo maonekedwe amodzi okha a moyo wa muyaya, ndipo uyo ndi Mulungu. Ndicho chinthu chokha chomwe chili cha muyaya, ndicho Mulungu. Ndiye ngati inu muli nawo moyo wa muyaya, moyo umenewo umene uli mwa inu, unalipo nthawi zonse, ndipo inu munali muchiuno cha Mulungu pasanakhale ngakhale dziko. Ndipo pamene mawu paokha, Yesu mwini wake amatchedwa mawu. Ndipo mu Yohane Woyera 1 anati, pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu ndi Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi, ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndiye inu munali muchiuno cha Yesu, ndipo munapita ku Calvary limodzi ndi iye. Inu munafa ndi iye, Ndipo inu munauka ndi iye. Ndipo lero ife tikukhala mu malo a mwamba mwamba mwa iye, mutadzazidwa ndi mzimu wake, ana amuna ndi akaza Mulungu. Tinafa ndi iye, tinauka ndi iye. Zedi, tsopano ndi iye, tsopano, tsopano inu mukhoza kuyanjana naye iye. Inu simukanatero mbuyomo uko, chifukwa inu munali mau chabe mwa iye. Mbeu, komatso pano iye wakuonetserani inu, ndipo tsopano iye akufuna kuti inu muziyanjana naye iye. Ndiye iye anatsika, anadzapangidwa thupi chotero kuti iye akanakhoza kumayanjana mwangwiro ndi inu. Mukuchiona chiyanjano changwirocho? Oh my! Zinsinsi zakuya za Mulungu izo, kudabwitsa kwake. Mwaona, Mulungu sangakhoza kuchita chiyanjano mu mzimu. Chotero Mulungu anadzakhala munthu limodzi nafe. Yesu Khristu anali Mulungu mwini wake, woonetseredwa chifukwa iye anali mwana, chifukwa iye anachita kubalidwa. Koma iye anangokhala kachisi woti iye azikhalamo. Palibe munthu anamuonapo Mulungu pa nthawi iliyonse, koma wobalidwa yekhayo wa Atate wamuonetsera iye. Mulungu anadzimangira yekha nyumba, thupi kuti azikhalamo, anatsika chotero kuti inu muzikhoza kumamugwira iye. Timoteyo yamba 3:16, popanda kutsutsana chinsisi cha Mulungu ndi chachikulu, pakuti Mulungu anaonetseredwa mu thupi, anaonedwa ndi angelo, anakhulupiriridwa, analandiridwa mwamba, mwaona. Tsopano iye, inu pokhala mnofu, ndi iye pokhala mnofu, ndiye inu mukhoza kumayanjana wina ndi mzake, chifukwa iye anali chikhumbo cha Mulungu chachikondi. Mulungu ndi chikondi, ndikulondola uko. Ndipo Yesu anali chikhumbo cha Mulungu chachikondi. Ndipo pamene chikhumbo chachikondi chinaonetseredwa, chimene uyo anali Mulungu mwini wake, zikhumbo zonse zomwe zinakanilira mwa iye, zinadza kwa iye, onse omwe Atate andipatsa ine, adzadza kwa ine. Zedi iwo ankayenera kukhala ali okonzedweratu. Ngati izo sizinali, inu simukanati mudzakhalepo apo. Ndizo zonse. Ndithudi. Tsopano ife tikhoza kumayanjana, zinali kupyolera mu kulemera wa mawu ake, chomwe inu muli gawo lake. Inu ndinu gawo la mawu, chifukwa iye anali mawu pachiyambi, inu ndinu mawu pano. Mwaona? Ine ndikulalikira usiku uno, kapena la Mulungu, kapena limodzi la masikuwa, pamene ine ndidzalowamo, pachomwe mawu ali. Mwaona? Ndipo tsopano, inu ndinu gawo la mawu. Mvetserani, pali chinthu chimodzi chimene ine sindingakhoze kuchichita. Ine sindingakhoze kubwekelera pa makolo anga. Ayi, ine ndinabwera kupyolera mu nyansi zoyipa. Bambo anga anali achi Irish, amayi anga anali achi mwenye okwatiwa ndi mzungu. Teka mwenye. Amayi awo anali mwenye, ankalandira ndalama za pension. Tsopano onse a iwo zidakwa, pafupi ambiri a iwo anafatavala nsapato zawo pomenyana. Ande uzamfuti ndi zina zotero. Ine sindingakhoze kubwekelera pakali konse ka izo, chifukwa makolo anga ndi ndandanda wa banja langa ndi woyipadi. Koma mbale pali chinthu chimodzi chomwe ine ndingabwekelerepo. Ine ndikhoza kubwekelera pa Ambuye wanga Yesu, yemwe wandiwombola ine. Ndipo ndi mphamvu yake yosintha anadzala mbewu mwakukonzedweratu. Ndipo ine ndinayiona iyo. Ndine mwana wa ndani tsopano. Eya, ine ndikhoza kubwekelera pa iye. Ndipo ine ndakhala zaka 33 za moyo wanga ndi kubwekelera pa iye. Ngati iye anga ndisunge ine zaka zina 33, ine ndiyesera kubwekelera mochuluka pa iye. Mwaona? Ine ndikhoza kubwekelera pa kholo langa. Haleluya. Yeye mwana ndombola ine. Ndipo anadzala mbewu ya moyo mkati umu. Ndipo anandilola ine kumayang'ana apa pa mawu awa. Anandidumizira kuno mzimu wake ndipo anati, ndi uwu pano. Yankhula ichi, ndipo zichitika. Chita icho, ndipo my. Ine ndikhoza kubwekelera pa iye. Iye anachita motani izo? Yolera mukutsuka kwa madzi a mawu. Madzi olekanitsa. Ndikanakhumba, tikanafotokoza izo. Okhulupirira ona okonzedweratu, azikhalabe ndi mawu, chifukwa iwo ali gawo la mawu amenewo. Oh, nyenyezi zoyendayenda. Muziyendayenda mpaka liti. Inu achi Methodist, achi Baptist, achi Presbyterian. Akunja, chilichonse chomwe inu mungakhoze kukhala muli. Nyenyezi zoyendayenda, kuchokera ku mpingo kupita ku mpingo, kuchokera ku nsanamira kupita ku malo, ndi televizioni kupita ku televizioni, dziko kupita ku dziko. Bwanji inu osangobwerako. Iye akukhumba kuti akhale ndi chiyanjano ndi inu. Iye akukhumbani inu. Iye akufuna kuti akusintheni inu mwakukonzanso kwa malingaliro anu, osati kwa mpingo, kapena kwa chipembedzo, koma kwa mawu ake. omwe inu muli gawo lake ngati chokhumba icho chili mwa inu. Odala aliwo omwe achita njala ndi ludzu la chilungamo pakuti iwo adzakhutitsidwa mwaona. Ndipo watumiza mphamvu yake yosintha kuti akuchotseni inu mukulumala uku wachipembedzo komwe inu mulimo. Muchisokonezeko chakulumala ichi chomwe ife tilimo, Mulungu watumiza mphamvu yake yosintha mawu ake ovomelezedwa otsimikiziridwa kuti akutulutseni inu mukulumala kwachipembedzo uku kwa umbuli womwe inu muli kuyendamo. Amaliseche akhungu omvetsa chisoni ndi opanda kudziwa izo. Taganizani za izo abwenzi. Inu mukudziwa Mulungu anatumiza mphamvu yake yosintha kuti akwaniritsire mawu ake. Ndipo anasintha thupi lonse la Sara ndi Abrahamu. Anamusintha munthu wokalamba ndi mkazi wokalamba chifukwa iye analonjeza kuti iye akanadzachita izo. Ndipo chimene Mulungu analonjeza kuti achita icho iye amachichita. Palibe kanthu kalikonse, chinthu chosokonezedwa chilichonse Mulungu sangakhoze kuchita kanthu ndi icho. Koma iye amasunga mawu ake, ndipo iye amatumiza mzimu wake. Ine Ambuye ndakudzala iwo, ine ndizutsira iwo usana ndi usiku kuopa kuti ena angaukhwathula iwo kuchokera m'manja mwanga. Baibulo limanena zimenezo. Oh, nyenyezi zoyendayenda, inu omwe muli ndi chikhumbo mu mtima mwanu, inu muyenera kuti muli nacho icho. Kapena inu simukanati mukhale pano mmawa uno. Kwa inu simukanati mukhale mu mipingo iyo ndi nyumba zoyankhuliramo ndi zinthu zomwe inu mulimo uko ndi kudutsa mu dzikoli. Ngati china chake chikanati chisakubweretseni inu mmenemo. Munthu wina anayankhula kwa inu, musapite patsogolo paliponse pali kutsuka kwa madzi mwa mawu kumene kuti kudzakupanga inu kuyera monga chipale. Oh, ana a Mulungu, mvetserani, musakhale mukulumala uko, tulunganimo umo. Abrahamu anamukhulupirira Mulungu ndipo anachitcha chilichonse chosiyana. Inu mukuti ine ndingamakhale bwanji moyo, ine ndingamachite motani izi? Iyo ndi ntchito ya Mulungu. Ine ndingatani? Oyanjana nawo anga angandikane ine. Mulungu anati yeye mwe ati adzawasiya abambo ake omwe, amake, mkazi wake, mamuna wake, kwawo manyumba, ine ndidzawapasa iwo kwawo ndi manyumba. Ine ndidzawapasa iwo abambo ndi amayi ndi abale ndi alongo mu dziko lino ndi moyo wa muyaya mu dziko likudzalo. Ndi lonjezo nzanga kuti oh, izo ziyenera kutsiriridwa. Lonjezo lililonse lomwe Mulungu apanga limafika pokwaniritsidwa. Mbewu iliyonse ya Mulungu ndi lonjezo. Ndipo Mulungu siyani kulidula tsitsi limenelo chifukwa ndi chinthu chosayenera pamaso pa Mulungu. Lekani kuvala zovala zimenezo ndi tembelero kwa iye. Inu abale, inu abambo, lekani kujetsera kwa zipembedzo izi. Pakuchita zinthu ndi kuwalola akazi anu kumachita zinthu zoterozo ndi zosayenera kwa Akhristu. Bwelelani ku mawu, atengeni mawu awo, iwo adzakula, iwo ayenera kuti akule. Mphamvu ya Mulungu yosintha yomwe inawabweretsa iwapo pamalo oyamba, iye ali basi pa ulendo wake akubwelera akuwatengera iwo mbuyo kachiwiri tsopano. Iye alikubweleranso komwe izo zinali. Enoki anakwatulidwa kuchokera ku imfa ndi mphamvu ya Mulungu yosintha. Kodi Mulungu anachitiranji zimenezo kwachoyimira champingo kwatulidwa omwe ukubwera? Eya, Eliya anali mofanana. Thupi la Yesu linafulumizitsidwa ilo litafa kale, ndipo m'manda thupi la Yesu linafulumizitsidwa ndi mawu a Mulungu, ndipo linasinthidwa kuchokera ku lakufa fano lozizira kukakhala mwana wa Mulungu waukitsidwa ulemelero. Kwa mneneri Masalimo 16:10, ngati inu mukufuna kuti muzilembe izo, 16:10 anati, ine sindidzasiya moyo wake mu gehena ngakhale kulola woyera wanga uyo kuti aone chivundi. Oh, Mulungu, mawu amenewo ayenera kuti afike pochitika. Iwo ndi mawu a Mulungu, adzaleni iwo mu mtima mwanu ngati inu mukufuna kuti mudzapite mu mkwatulo. Ngati inu mukufuna kuti mukhale Akhristu enieni, ayikenimo mawu awa. Pamene ine ndikukhulupirira kuti anali Ezekieli, Mulungu anati tenga mpukutuwo ndipo udye iwo, kuti mneneri ndi mawu akhoze kukhala chofanana. Ndipo lonjezo lililonse mmenemo liyenera kuti lizikwaniritse lokha chifukwa ndi mbewu ya pachiyambi ya Mulungu. Musalole theology ina ya maphunziro kunja kuno kuti iwatulutse iwo mwa inu. Musamulole iye kuti apemelere pa inu ndi sayansi ya zachithupi zija ndi chidziwiso ndi maphunziro zimukhulupirirani Mulungu. Abrahamu sanatenge kafukufuku wa mwasayansi wa tsiku lake kuti ndine wokalamba kwambiri kuti ndikhale naye mwana, ine ndapita patali kwambiri, ine ndachita ichi icho kapena chinacho. Koma iye anachitcha chilichonse chomwe chinachotsutsana ndi mawu a Mulungu ngati kuti panalibe. Ndipo iye sanagwedere ayi kulonjezo la Mulungu kupyolera mukusakhulupirira, koma anali wolimbika akupereka matamando kwa Mulungu. Iye ankadziwa kuti Mulungu anali wokhoza kuti achite izo zomwe iye anali atazilonjeza. Oh, ana oyendayenda olumalitsidwa ndi zoyanga za dziko lapansi lino, alongo oyendayenda omwe malo ndi mafashoni a dziko lino zakukopani inu. Ndipotu Mulungu wanga wokondedwa, inu mukhoza kulingalira kuti ndine chidempete chokalamba. Koma limodzi la masiku awa pamene inu mudzakomane ndi chimene Florence Shakarian anakomana nacho usiku uja, iye ankakhala muchipinda chino nayenso pamalo awa monga inu mukudziwira. Pamene inu mudzakomana nacho icho, inu mudzapeza kuti osati ine koma mawu awa ndi olondola. Khalani kunja kwa nyumba zometera momo masitolo a mafashoni awo, khalani kunja kwa zinthu zimenezo. Mukuti chifukwa chani iwe sukumaphunzitsa iwo zinthu zazikulu momwe angakhalire ichi? Ingoyambani ndi ma ABC anu, ndiyeno ife tifika ku algebra, mwaona? Ingoyambani kuphunzira yomwe ili ntchito yanu yoganiza bwino. Ine ndikukupemphani inu chotero abale mwa zifundo za Mulungu kuti inu mulipereke thupi lanu ngati nsembe ya moyo yoyera ndiyo yolandilika kwa Mulungu, komwe kuli kutumikira kwanu kolingalira bwino. Inu muzingochita kutumikira kolingalira bwino kwanu, Mulungu azisamalira zina zonse zakezo, mwaona? Kungolingalira zinthu zomwe inu mungakhoze kuzilingalira mwanokha ndi kuzichita. Sichoncho izo, kodi si chosalingalirika bwino kuti nkaza zivule yekha ndi kumapitapo ndi kumachita monga choncho pamene Baibulo limatsutsa izo? Kodi si zosalingalirika kuti bamba dzikokere yekha mu mbalume zotero monga ife tili nazo lero ndi zinthu zonse izi pano, ndi zinthu zonse za seminari izi, ndi zinthu monga choncho pamene zili mwantheladi zosiyana ndi mawu a Mulungu? Mwaona? Milomo ya Yesaya iye anali munthu wamba chabe wa milomo yosayera. Iye anati, Ambuye, ine ndili pakati pa anthu osayera ndipo ndili ndi milomo yosayera, watsoka ndi ine chifukwa ndamuona Mulungu. Ndipo mngelo anatsika anatenga moto, moto wopatulika kuchokera pa guwa la Mulungu, ndipo anayisintha milomo yake kuchokera ku milomo ya bambo woyendayenda kukhala milomo ya mneneri wokhala ndi pakuti atero Ambuye. Mphamvu yosintha ya Mulungu. Asodzi 120 ndi wogulitsa nsangalabwi wokalamba pang'ono, akazi ndi awo omwe anadzisonkhanitsa okha mu chipinda cha pamwamba ndipo anatseka zitseko, ena a iwo ali wopanda maphunziro okwanira kuti alembe mayina awo omwe. Mulungu anasintha iwo kuchokera kwa asodzi kukakhala asodzi a anthu, kuchoka kwa amuna ndi akazi apa nsewu kukakhala woyera a Mulungu achisavundi mphamvu yosintha ya Mulungu. Paulo, membala wamba wa mpingo wa Chipresbyteria, Chimethodist, Chibaptist, Chipentekoste kapena china chake, ali munsewu iye ankapita ndi mzimu wake waukulu wonyoza mwa iye kuti iye ankadziwa zochuluka kuposa aliyense wa iwo. Iye anali atabwera pansi pa Gamaliele, mmodzi wa aphunzitsi opambana omwe analipo mu dzikolo. Chinachitika ndi chiyani? Pa ulendo wake wa ku Damasiko kukatenga gulu la anthu omwe ankawakhulupirira mawu a Mulungu, pa njira yake wa uko anakanthidwira pansi ndipo iye anaumva uthenga, ndipo iwo unamusintha iye kuchokera ku membala wa mpingo ndi wopita ku mpingo kukhala mneneri wa Mulungu yemwe analemba mawu a Mulungu mu chipangano chatsopano. Kuchoka kumembala wa mpingo kukhala woyela. Oh, nyenyezi yoyendayenda, tiye ntime. Mwana woyendayenda, mbewu yoyendayenda yomwe ikupita kuchokera pamalo kupita kumalo mukulumala uku. Tembenukani mmawa uno ananu, chonde ndimvereni ine pamene ngati munthu yemwe akuyesera kuti ayime pakati pa moyo ndi akufa. Kunja uko mu dziko komwe kufalitsaku kukubwerako, ngati inu mukanali olumikizidwa, inu omwe mwayendayenda mu malo, chonde khalani miniti yokha motalikira. Ine ndikudziwa tachedwa kuno ku Tucson kapena ndikupempha kukhululuka kwanu Phoenix ili maminiti 20 kuti ikwane 12. Ndipo ine ndakhala nawo anthu awa pano mmawa onse. Ine ndakuchotsani inu ku ntchito yanu ndi zinthu, koma taonani mzanga wokondedwa. idimukoze kukhala muli kutali ndi Mulungu kwa nthawi zonse. Chonde bwererani mauno, mungatero inu pali malo pakasupe. Moja tsira ng'ombe kale, izi ndizona. Mwana anabadwa kudzawa pulumutsa anthu kwa chimo. Yohane anamuona iye pagombe. Mwana wankhosa nthawi zonse. O Kristu opachikidwa pakavare. O ndi mkonda bambo wakugalileya. Iye wandichitira zambiri. Wandikhululukira anandipatsa mzimu woyera. O ndi mkonda bambo wakugalileya. Wamisonkho popemphera tsiku lina mkachisi. Anafuula mbuye ndichitireni chifundo. Anakhululukidwa chimo namupatsa mtendere. Anati idzani kwa bambo wakugalileya. Zoona, olumala anayenda. Mbuu anayankhula. Mphamvu ija inayankhula kwa nyanja. Wakhungu anaona ndikudziwa zinatheka ndi chifundo cha bambo wakugalileya. Fanizirani izo ndi utumikilero. Mkazi wa pachitsime, iye anamuuza machimo ake. Anali ndi amuna asanu pa nthawiyo. Anamukhululukira chimo, mtendere unadzamo. Anafuula dzaoneni bambo wakugalileya. Mkazi, iye akhoza kuchita zofanana. Iye wauwerenga mtima wanu mmawauno. Bambo, iye wauwerenga mtima wanu. O wansonkho, tiye ntipemphere. O ndi mkonda bambo wakugalileya. Wakugalileya. Iye wandichitira zambiri. Wandikhululukira. Nandipatsa mzimu woyera. O ndi mkonda bambo wakugalileya. Kodi inu simumukonda iye ndi ine mmawa uno? O, ochimwa wamphepete mwa njira. Oyendayenda kuno kapena kwina kumene inu mungakhale muli. Kodi inu mungamulandire ambuye wanga mmawa uno? Iye ndiye mawu. Ndipo mawu abweretsedwa kwa inu. Kodi inu simumulandira iye mawu uno? Kodi inu mungangokweza manja anu kapena kuima pa mapazi anu kapena china chake ndikupemphera muziti. Ine ndikufuna kuti ndimulandire iye pakali pano. Mbale ine ndikulolera, ine ndikufuna pakali pano kuti ndimuvomereze iye. Kodi inu mungaime pa mapazi anu aliyense yemwe akufuna kuti apemphereredwe ndikuti ine ndili? Kupemphereredwa kani? Ndine ochimwa. Ine ndikufuna. Mulungu akudalitseni inu bwana. Wina wakenso, aliyense zipempherani tsopano miniti yokha. Odyetsera ng'ombe kale. Ilo linali muchisokonezeko inu mukudziwa dziko lilinali. Ndipo ndikudziwa izi ndizoona. Mwana anabadwa kudzati pulumutsa. Yohane anamuona pagombe. Mwana wankhosa nthawi zonse. Iye yemweyo lero. O iye ndi Kristu opachikidwa pa Kavari. Kodi inu simumukonda iye lero ndi mtima wanu wonse? Chotero inu mukhoze kuchoka kuchikhalidwe cha chidziko ichi chomwe inu mwakhalamo. Inu akazi, inu bambo. O, kodi inu munakhalira chiyani pano nthawi yonse iyi? Izo zikusonyeza kuti pali china chake pansipo mwa inu. Muli china chake umo chikumva njala ndi ludzu. Inu simukanati mukhale pano maola awiri kapena atatu awa. Kukhala mu nyumba ino monga chonchi. Pali china chake, kodi simuti mungomvetsera kwa icho lero? Mulole mafashoni ndi sayansi ndi zinthu zonse za mdziko zichokemo mu malingaliro anu pakali pano. Mbale okondedwa kapena Mulungu okondedwa. Mipingo ikuyanjana, mafuko akulu ali kusweka Israeli akuuka. Zizindikiro zomwe aneneli ananeneratu. Masiku a mitundu atha, ndizoopsa zidachuluka. Bwelelani omwazika inu kwa inu eni. Tsiku la chiwombolo layandikira. Mitima ikulephera mwa mantha. Dzazidwani ndi mzimu nyali zanu ziwale. Yang'anani mmwamba chiwombolo chayandikira. Aneneli abodza akunama. Choonadi cha Mulungu akuchikana kuti Yesu Kristu ndi Mulungu. Tsopano izo ndizoona inu mukudziwa zimenezo. Tonse ife, tsiku limene ife tili kukhala moli. Koma iye anati, kudzakhala kuwala nthawi ya madzulo, njira ya ulemerero, inu mudzayipezadi. ndilo tsiku limene ife tili mkukhala moli pakali pano, kuwala kudzawala cha mu nthawi ya madzulo pamene mdima ukubweramo, nthawi ya kuwala kwa chizirezire, nyenyezi ya kumadzulo, kuwala kwa chizirezire ndi nyenyezi ya usiku, pambuyo paiko mdima, kudzakhala kulibe chisoni cha kutsanzikana, pamene ine potsirizano ndidzawuyamba. Pakuti zonse zakunja zili ndi nthawi ndi danga, ndipo mafunde yakhoza kunditengera ine kutali. Koma ndikufuna ndidzamuone, wondiwongolera wanga maso ndi maso, pamene ndidzawoloka chotchinga. Musandiuze ine mwakuchuluka kwa chisoni, kuti moyo uli loto chabe lopanda kanthu, ndipo moyo uli wakufa umene wagona, ndipo zinthu sizili momwe izo zimaonekera. Eya, moyo ndiweniweni ndipo moyo ndiwotsimikizika, ndipo manda simathero ake, pakuti fumbi iwe uli, kufumbi udzabwerera, sizinali kuyankhulidwira za moyo. Mioyo ya amuna akulu yonse imatikumbutsa ife, ndipo ife tingayipangitse mioyo yathu mwapamwamba, ndipo posiyana kutisiyira mbuyo mwathu, moponda mapazi mu mchenga wa nthawiyi. Moponda mapazi kuti mwina mwake wina wake ali mkuyandama mu njira ya moyo wokwiya, mbale wosimidwa ndi wangalawa yophwasuka, pakuona adzagwire mtima kachiwiri. Tiye ntigalamuke ndiye ndikumachitapo ndi mtima pakulimbana kulikonse. Musakhale ng'ombe yosayankhula yoduduluzidwa, khalani ngwazi mukulimbana. Wokondedwa Mulungu, awa ndi anu. Ine ndawaona amuna awiri ayimirira pa mapazi awo. Atate, ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mwatenge iwo tsopano. Iwo akufuna kuti akhale ana anu. Iwo auka kuchokera ku mbuli wa moyo umene iwo aukhala, ndipo tsopano iwo akufuna kuti akhale otsitsimutsidwa mwatsopano ndi ubatizo wa mzimu woyera pa mbewu iyo yomwe yabyalidwa mu mitima yawo tsiku lino. Mulungu wamuyaya, mulengi wa zinthu zonse, yemwe munapanga mawu anu, ndipo ine ndikukhulupirira kuti inu munkadziwa kuti amuna awa akanati achite izi mmawu uno. Ine ndikupemphera Ambuye kuti inu muatsirire mawu awo usana ndi usiku, ndipo musamulole konse Satana kuti awakwatule iwo kuchokera mmanja mwanu. Mulole iwo ukakhale mtengo umene nthawi ina mu paradizo wa Mulungu, pamene zonse zidzabweretsedwa kachiwiri, pakuti mawu anu sangakhoze kulephera, izo zidzakhoze kukhala kachiwiri. Kwa dziko lino, ndipo sipadzakhala pali chitukuko cha mtunduwu mu dziko likudzalo, kudzakhala kulibe magalimoto kapena kalikonse komwe sayansi inayamba yapangapo, kudzakhala kulibe zinthu zoterozo mu dziko likudzalo. Koma chidzakhala chili chitukuko cha mtundu wa Mulungu omwe, chomwe iye ati adzachikhazikitse mu ulamuliro wa ulemerero. Pakuti mu chitukuko ichi muli matenda, imfa, zisoni, manda ndi zosowa. Koma mu ufumuwo womwe uli mkudza, uko kulibe imfayi, kulibe zisoni, kulibe matenda, kulibe usinkhu wa ukalamba. O Mulungu, zonse zidzakhala zili zatsopano uko mu chitukuko chanu. Mulungu, tisintheni ife lero ndi mphamvu yanu mwakusintha kwa malingaliro athu, kuti tichoke ku zinthu zopelewera za mdziko lino tsopano kupita ku mawu a Mulungu. Ndipo mulole ife tikonzedwenso ndi mphamvu yosintha ya Mulungu pa mbewu yomwe ili mu mtima mwathu, pakuti ife tikukhulupirira ndi zakwa zolengedwa zotchedwa ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ili ndi pemphero langa kwa inu Atate, chifukwa cha anthu, mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kwa inu omwe muli kunja kofalitsidwira kulikonse kumwe inu muli, ine ndikufuna kuti inu mumulandire Khristu uko komwe ngati mpulumutsi wanu ndi kuti mudzazidwe ndi mzimu wake. Mawu omwe anenedwa mmawa uno, mulole iwo agwere mu mtima mwanu, ndipo mulole apo inu mumulandire Yesu, ndipo muupenye moyo wanu, ndipo muone chomwe inu muzikhala pambuyo pake. Ndipo mutenge sefa ya mwamuna oganiza pano. Pamene inu mudziona nokha mukuchita china chake chomwe chili chosiyana kwa mawu awa, muzisuntha kuchoka kwa icho mwansanga kumene maona, chifukwa pali sefa yomwe imachingira imfa kutali ndi inu. Awo ndiwo mawu a Mulungu, mawu ake ali moyo, ndipo iwo adzikutetezani inu ku imfa. Anthu inu pano omwe muli mnyumba yoyankhulira moyi, ine ndakhala nanu inu muno kwa nthawi yayitali. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa chakukhalapo kwanu. Ine ndikupemphera kuti Mulungu asadzalole konse kuti mbewu iyi ife. Ine ndikuyembekeza inu simukuganiza kuti ine ndayima pano kungoti ndinene zinthu izi kuti ndikhale osiyana. Ine ndinazinena izo chifukwa cha chikondi, ndipo dziwa kuti pamene ine ndili wachivundi monga ine ndili tsopano, ndi nthawi yokhayi yomwe ine ndidzakhoze konse kumalalikira kwa anthu. Ndipo ine ndimamukonda Yesu Khristu, iye ndi mpulumutsi wanga. Ndipo kumbukirani, ine ndikanakhala ndili kunja uko ku nsewu ngati akanati asakhale iye. Ine ndikanakhala ndili kunja uko, makolo anga onse, abale anga onse anali ochimwa, koma Mulungu ndi mphamvu yake yosintha. Ine ndikudziwa iyo inandipanga ine kukhala cholengedwa chosiyana mwa ine. Ndipo ine ndikhoza kukulimbikitsirani iyo kwa inu, kuti mukhale abwino. Ndipo iyo idzakhalapo mu maola avuto, ngakhale pa imfa ili pa khomo. Inu mulibe mantha, palibe chomwe chingatilekanitse ife ku chikondi cha Mulungu chomwe chili mwa Khristu. Mulole Mulungu adalitse aliyense wa inu, ndi kukupatsani inu moyo wa muyaya. Ngangati muno omwe alibe mbewu ya Mulungu, kubatizwa mzimu woyera, kodi inu mungangokweza dzanja lanu ndi kuti mundikumbukire ine mʼbale Branham kuti ine ndiulandire mzimu woyera uwo. Tsopano muatengere mawu mkati mwanu, mumtima mwanu, ndi kuwakhulupirira iwo. Tsopano ngati inu mukhoza kuyang'ana pa inu, mupite uko ndi kukadziyang'anira pakalilole. Ndipo inu mukhoza kuona pomwe inu muli, mwaona? Inu mukhoza kudziwa. Inu mukuti, chabwino, ine sindinakweze dzanja langa, chifukwa ine ndikukhulupirira kuti ndili nawo. Dziyang'anireni nokha mukalilole, ndiye inu muona mtundu wa mzimu omwe ukunyengani inu, mwaona? Kuganiza monyengedwa pali njira yomwe imaoneka yolondola kwa munthu, koma mathero ake ndi njira za imfa. Kodi izo nzoona? Antanda mpulumutsi a nafa, onditsuka chimondi nalira, o magazi anatsuka mtima wanga. Oh, ingotsekani maso anu miniti tsopano, ndi kumangoyimba iyo kwa iye. Tiye ntingo kwezera manja athu mmwamba. Uleme lelo kwa dzina lake lofunika. Lemelo kwa dzina lake, makazi anapakidwa pa mtima wanga. Ulemelelo kwa lake. Ine ndikufuna inu a Khristu kuti mugwirane chanza wina ndi nzake yemwe ali wopulumutsidwa. Ndapulumutsidwa modabwitsa, Yesu akhala mkati mokoma, pantanda nandilowetsamo. Ulemelelo kwa dzina lake, ulemele kwa dzina lake lofunika. Ulemelelo kwa dzina lake, o magazi anapakidwa pa mtima wanga. Ulemelelo kwa dzina lake. Magazi ali ndi nyongolosi ya moyo mwa iwo, inu mukudziwa. Izi ndi zakwa iwo omwe sakumudziwa iye. Oh, bwera kukasupewoko mayu, kwetsera moyo pa mapazi yake. Oh, gweramo ukale wa mphumphu, ulemelelo kwa dzina. Oh, ulemele. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano pamene ife tikuyimba iyo. Ulemelelo kwa dzina lake, magazi anapakidwa pa mtima wanga. Ulemelelo kwa dzina lake. Inu mukumukonda iye? Paulo anati, ine ndiziimba munzimu, ine ndizipembedza munzimu. Chieni tiimbe iyo mofewa kwenikweni kachiwiri, ndi manja athu mmwamba. Inu mukudziwa vuto lake ife anthu achipentekoste, ife tataya chimwemwe chathu, ife tataya kutengeka kwathu. Monga Billy Graham ananena usiku ina, alaligawa otembenuza makolala, akupita kumwera uko akuomba mmanja mwawo ndikupondetsa-pondetsa miyendo yawo pa nthaka ndikumamenya iwo anali ndi china chake chomwe iwo ankakondwera nacho. Chabwino eya, ine ndili ndi china chake chomwe ndikukondwera nacho, mwaona? Mwaona? Eya, eya. Ife tataya kutengeka kwathu. Tsopano tiye ntingokweza manja athu, musadandaule nayo misoziyo, siipweteka chilichonse. Onani, iyo siipweteka. Iye amene amapita kwina akufetsa mwa misozi mopanda kukaika, adzabwerera kachiwiri, akubweretsa zipatso zofunikira. Chabwino. Uleme lero kwa dzina lake lofunika. Uleme lero kwa dzina lake magazi anapakidwa panti mawanga. Uleme lero kwa dzina lake. Ulemerero kwa o Mulungu, Mulungu alemekezeke. Ulemerero kwa dzina lake. Titimiritsani mbewu yambuye muntima. Magazi anapakidwa pantima wanga. Ulemerero kwa dzina lake.